Blog Talk Radio.
Ukomeze muvuge mu gihe n'ubuye mbere ntabwo ari ibyo ariko hari ibya mbere
Bye.
ambarira
ukimo usasa.
Narabonye bihenda maso nongera ndabona namakuba narabonye byiyiti to bimaze amakenzi nari mfite kugiye kwari ukurya kabiri gusa nkunda kubera ndi bisetagu umusuri sinamagarara nika ndarwara ndaremba bose baciye banyita nta n'umwe nakundiza ubwisho abiyitwa kera bagendanye baca barana nk'akanuka karandi nyakamwe Sanduru kanga kanyoni Na mandari keha Mukuria kajo satamu we Mubu shaka sasiza karu sakali Sanga na chimaji za maguru Sini keta ndiri kana kini Sitari kira njana Kera muzabu kuru ni naoni kora Na angula kuituza Na angula buko makaru Na kambira waita na kambira vise Sina ndakwara ndaremba ndaburu manikwere Abitwa inshoreke n'abasoma mbike Baca barana kujya batugunya umwavu Abarengutse ko bakanera ibyatsi Kaba kamfata nk'icyaduka cy'umuntu Karandi nyawige ndako Ndako
Now it's the time we get out, that you won't go around.
kajanyo no gupaga sanduru kanga kanyoni na mandari keha mukurya kajyo chakanguwe
Baditahuka ijwi ry'urunyarwanda ivugira Washington DC ndabashuhuje bakunzi baraditahuka turi kumwe na kuri uyu mugoroba muri kumwe na Jean Paul bategura ikiganiro cy'uyu munsi nkuko bisanzwe kwa gatatu w'icyumweru kandi ari nawe ugiye kukibagezaho mwabyumvise rero ko twagize utubazo tekinike kuva tugitangira hari ikibazo cy'uko sinibaza niba ari ahangaha muri Boston twagize ibintu bya tornadoes bikomeza na coast tornado ariko ibintu bya thunderstorm bikomeza ku affectinga imirongo ya telefone cyangwa se internet ariko ndibaza ko turi bubashe kumvikana mu twihanganire rero ntabwo biri butinde ntabwo turi bubatindire mu kiganiro cyacu kigiye gutangira mu kanya katarambiranyeho tugiye kuzana ku murongo wa telefone Serge Ndayizeye agiye kuza ku murongo wa telefone nkuko mwari maze iminsi mubitegereje murabizi ko urubanza rwa General Kayumba Nyamwasa rwatumye Serge ndetse afata inzira ya South Africa ribuze kuba ejo n'ejo bundi iyi niyo minsi iteganyijwe aho umucamanza azavuga imyanzuro y'urubanza rumaze hafi imyaka ine reka rero mu kanya ngerageze kubashakira Serge ariko mu gihe tukimushaka nagira ngo nkomeze turebe iyi ndirimbo ya bwana y'umushuranzi n'umuhanzi Kidumu twarimbaga ivuga ngo abagenzi ku bantu batumva ikirundi rero ibintu by'abagenzi ni nkaho ari inshuti abantu baba bari hafi yawe naho byagiye bigaragara kenshi mu Rwanda ko nta bihari byabujijwe umuco wa Kinyarwanda wangijwe na President Paul Kagame aho nta nshuti zigihari ahubwo abantu basigaye ari abadahambana iyi ndirimbo rero dukunze kwishyiraho kenshi atari coincidence gusa ifite amagambo nayo nkuko dukunze gushyiraho Bob Marley zivuga kubijyanye n'uburenganzira bwa muntu nkuko dukunda gushyiraho iza Lucky Dube zivujyanye n'ivangura ry'amoko ndetse ni vangura rusange aho tuba dusaba tushyira ubutunyuze ubutumwa bwacu bikwimiye binyuze mu ndirimbo aho abahanzi bagiye bavuga bati ibintu bibi bikwiye kwamaganwa ndetse bagatanga n'inzira ibintu byawe bikwiye gukorwamo aho abantu bagomba guhabwa uburenganzira bumwe bakubaha kimwe biturutse ku mategeko byo rero nibyo na Kidumu avuga ahangaha avuga atabagenzi abagenzi rero twayishyizeho kubera ibintu maze iminsi mwumva ahangaha muri FPR ivuga ibintu bya gutandukana kandi ku bantu bakuriye hamwe abantu bakoranye basangiye akabi n'agahiye ariko hakaba sigaye hari umwiryane ukomeye cyane muri FPR ndetse aho twavuze mu kiganiro cyacu yuko FPR igiye kuba amateka twabivuze bitaradogera none ubu ngubu bikomeje kugaragarira buri amaso ya buri muntu yuko koko nta kabuza FPR idashobora kuzongera kwiyubaka mu kanya rero turaza gukomeza ikiganiro cyacu ariko reka mwumva akaririmbo n'ubundi mu gihe tugishaka Serge ku murongo wa telefone mu bundi buryo ko buryo bwa mbere bwananiranye hanyuma tuze dutange ikiganiro cyacu tubwire uburyo imyiteguro y'urubanza ejo imeze atubwire uko bizaba bimeze hanyuma namwe muzategereze muri benshi kuri studio za Radio Itahuka amaradiyo menshi azaba yabukereye ariko mwibuke ko ari icyazanye Serge muri Afurika y'Epfo ku buryo ibintu tuzabibona tuzabikurikirana vuba na bwangu uko bizaba biba hariya tumuhamagara yenda kuri telefone cyangwa se nawe akaza kutubwira isesengura tukashyiraho n'abantu bakurikiranye urwo rubanza bataya nimugoroba mu kiganiro cyacu nk'uko bisanzwe kandi tukazafata igihe gihagije kugira ngo buri munyarwanda wese cyane cyane ukoze radiyo itahuka ngo yumve uko ibintu bihagaze n'uko byagenze umunsi wa mbere w'urubanza isomo ry'urubanza rwa Jean Kayumba komeze mwumve rero bwana Kidumu maze zisake Serge kuri telefone tutagaruka ku kanya Nambura bugo makaru nakambira baita nakambira bise umuturi sina ndakwara ndare mbanda buru mani kwere abitwi chore kenda soma mike bacabarana kujaba tugunyu mwavu sabare mute ko makane itazi kaba kamfata ngija duka chumu karandinya wigenda ko nako I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
kuzumunwa ukorora mosozi kurira Kirenga,
awa
mukamenge, awa mungagara, awa mukimindo, awa mukabondo, awa mukatoki.
Radio Itahuka ijwi ry'Urunyarwanda mukomeze kutwihanganira kanya katarambiranye Serge turi kumwe nawe ku murongo wa telefone turiho turagerageza kumushyira muri studio reka turebe ko njya dukundira mu gihe mucyumva akandi karirimbo kagufi cyane mu kanya gatoya ndumva biriho bikunze
I'm in the club, hollin', hey baby, hey baby, hey baby, go live in the same, hey baby, I'm in the club, hollin',
hey baby. Bucket full of Cristal, VIP though. Going hard and body tap, where they throw that cheese up. I been about my paper, news, know about my staff. You don't like that dirty money, send your girl to wipe me there. $1 million on my neck and wrist, shine for a mask. She wanna see it up close, then she gotta walk it out. I'm the king of this rap, they talking about because can't sell records so they blame it on the south. I be all through Shreveport, Louisiana ballin' like who the f*** said ain't no choppers in New Orleans. My rims so clean, they spinning like a whirlwind. Pull up at the club, texting their girlfriends. They know who I is, they know who I am. I be flying through the south in that burgundy land. Pull up at the light, my shit so bright. She want my number, call me tonight. Pick up the phone,
A-N to the E, get em up, get em up, get em up, get em up. Hey, baby, that's what we say when we pull up in them trucks. Tell my label to cut the check, I'ma gon' spin it up. On a Bentley, painted yellow like a baby's school bus. 26s make them stop when I pull up. And my pants sag low like I was rockin' a pull up. When I stop and I pull up, I'ma be already full of vodka. I keep that in my cup. Hey, baby, don't make me... I'ma snatch your face off. I got diamonds in my ear the same size as baseball. Where they at? They lost. I don't think they on my level. Lil' mama think I'm a fighter with this alligator swell. Hey, baby, was just the beginning. I'm finna run the game. Man, whoever be a different could holla at her attack. What if you talk about heavy attack? Break up your chest and you run in your mouth. And ever since I dropped that, hey, baby, I've been running the club. I'm hollering, hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby, I'm in the club, hollin', hey, baby.
That's
get your boots. This for my dogs who keep that coke and keep that oof. Holla, hey, baby. I'm on my side of town, everybody riding round. Hey, baby, full down. Rubber bands, round cash, I'm making. Hey, baby, what we gon' eat today? I won't eat some steak. Paint the candy, candy gray. Hey, baby, hey, baby. Anybody try to hate, they gon' feel like she in bad rules. Keep a big attitude, fear rules. LRG, I'm real cool. Don't think that I'm a little dude. Beats to me like barbecue. It's nothing at all.
Stop
that rashy was a fool. But hey, 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 going on.
Say that red hat, them red bees, red white bees, 23s out the Bentley, and we stay fly, 100 G's, and PRPs, Humvees, we D-boys getting money on them 25, 5-star, and that's me, a OG, I'm from the 3 to 13, off the wild side, young G, and he a beast, the Carter 3, that's most stunting, but we hustling like it's do or die.
Hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby. Hey, baby, I'm in the club, holler, dancing, cross the floor, you know the G-Way. Hallelujah, up on the mic with the DJ. I'm with my G's and my thugs and my essays. Hiding behind the shades, I've been up for about 3 days. Covered curls in my hair, got my L's in the air, wasting drink everywhere.
Cause the don't
care, with my husband got that
love,
you know we bad off. We don't up in the cut with them that
make it cough. Screwed all the way down from my head to my feet. I can't feel my face, so please.
Baritahuka ijwi ry'urunyarwanda i Washington DC twakomeje kugira akabazo technique ubwo twageze kuzana Serge muri studio ariko ubu ndibaza tumwumva kandi bikaba bikaba bishobora kuba byatewe na n'ikirere kitameze neza ndagira ngo rero munongere nisegure ku bakunzi ba Baritahuka turi kumwe kuri mugoroba ndetse bakaba bihanganiye ibibazo technique twagize kuri uyu mwanya kuko namaze kubabwira rero bagereje kugira ngo Serge atubwire muri make uko muri Afrika y'Epfo bimeze kubijyanye n'urubanza twatumaze iminsi dutegereje urubanza rumaze hafi imyaka ine akaba ari narwo rwaramujyanye muri Afrika y'Epfo hanyuma bikaza gusubikwa ubu rero dufite amahirwe yo kuba turi kumwe nawe ku murongo wa telefone muri studio za Radio Itahuka kugira ngo atubwire anticipation cyangwa se ko umwuka umeze nibindi bijyanye n'urwo rubanza muri Afrika y'Epfo urubanza ruzatangira gusoma imyanzuro yaryo yarwo izatangira gusoma ejo ku munsi wa kane ku itariki 28 kandi kugeza uyu munsi tukaba tugiye kujya mu buriri abandi bakaba banabyutse urwo rubanza tukaba dufite information ko rutigeze rusubikwa ejo rero akaba ari wa munsi ntarengwa batanze bakaba bazatangiye gusoma imyanzuro y'urubanza rushobora kuzakomeza ndetse no kuwa gatanu. Serge rero ari ku murongo wa telefone. Serge, iminsi myinshi, reka tuguhe ikaze muri studio za Radio Itahuka utubwire uko bimeze ndetse nuko umwuka umeze mu banyamuryango b'urunyarwanda n'abantu bandi b'abanyarwanda bakunda demokarasi, bakunda ubutabera bari muri Afrika y'Epfo. Ejo byifashe bite cyangwa se muri rusange ibintu bimeze bite kujyanye n'urwo rubanza rwa General Kayumba ruzatangira gusoma ejo ku munsi wa kane kuri 27 z'ukwezi k'8 mwaka 2014. Serge, niwe unyumva, mikro ni yawe.
Urakoze cyane bwana Jean Paul, ni unyumva, ndagira ngo mbemenye uranyumva neza.
Turakumva neza cyane, uri clear rwose.
Urakoze cyane kuko nakomeje kubona ko wagize ibibazo bya technique, kandi ibibazo bya technique nanjye bimaranye igihe kirenga ukwezi, kuko ndagira ngo mbanze nsuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi abakunzi baragitahuka kuko hashize igihe hafi ukwezi banshakisha batambona, ariko nta yindi mpamvu ni ibibazo bitoroshye bya network muri Afrika. None kuva uyu munsi rero byemeye kuko ntabwo biba byoroshye gukorera ibiganiro ku mugabane wa Afurika cyangwa na esikize abandiaga bampa bakayitari n'abandi bose dukorana bambwira bati ibibazo bya network ntibyoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Icya mbere tutajya nsuza abanyarwanda rero n'inshuti zaragitahuka kuko hashize igihe kirekire hafi ukwezi kuri hafi kuzura batanyumva ku mugabane wa Amerika ndetse batumva ibiganiro nkora. Nta yindi mpamvu rero nuko ikoranabuhanga riragoranye muri Afurika, kandi bitewe n'amasaha nanone saa 8 z'ijoro ubu dufite saa 8:26 hano i Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Ntabwo biba byoroshye. Icyo gihe rero ndagira ngo ntihamishe abanyarwanda kandi mbabwira nti twagiye tugira utubazo dutoya, Radio Itahuka yagiye ihagarara iminsi imwe ndabyumva, ariko ntabwo bivuze ko twatetse ku ntego zacu zo gukorana n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi kubageza amakuru. Ntabwo ari uko twateze ku ntego zacu, ahubwo ni ibibazo biba bitaduturutseho. Icyo ni cyo mbere ngo ngikemure kuko maze iminsi mbona za email banyandikira bati byagenze biti wagiye he ukiri kuri Radio Itahuka cyangwa n'ibindi bibazo, ariko ibyo ndumva byumvikana ku bakunzi ba Radio Itahuka cyane cyane abo tumenyeranye mu myaka hafi itatu. Wambaza guti ikibazo nyamukuru rero cy'ejo giteye gite? Ejo ni umunsi tusegereje nyuma y'ukwezi kumwe kose tuvuga tuti tariki ya 28 na 29. Nkuko bivuze ntabwo byiza bisubikwa nk'uko tubizi neza, turaye twese dutegereje kujya mu rukiko saa 3 za mu gitondo nk'uko biteganyijwe. Ntabwo rwigeze rusubikwa rero nk'uko byabaye ubushize rwasubitswe ndi mu ndege ngera kuri aeroport ahangaha, nzi ko ndi bubyukire mu rukiko nsanga rwasubitswe, ariko ndakeka ko turazindukira mu rukiko saa 3 za mu gitondo nk'uko biteganyijwe. Rero urubanza rurimo abantu bagera kuri 6 bafatanyije icyaha cyo gushaka kwivugana General Kayumba Nyamwasa. Abo bantu 6 ni abanyamahanga, hakabamo umunyarwanda wa 6 akaba ari nimero ya 6 akaba ariwe twita Kigenza cyangwa twakwita ko ariwe wari uyoboye iyo kipe. Sinzi impamvu bamugize nimero ya 6 kuruta kumugira nimero ya mbere. urubanza ko rutegajwe rero bazahera kuri nimero ya mbere ejo nkuko babahaye nimero kuva kuri nimero ya mbere kugera kuri nimero ya gatandatu umunyarwanda akaza ari busoza kuri nimero ya gatandatu twese bashaka kubona icyo nimero ya gatandatu bazamukatira cyangwa bazamubwira kuko tuzi ko nimero ya mbere kugera kuri nimero ya gatanu n'abanyamahanga bashyizwe muri icyo bashyizwe muri iyo business cyangwa muri ubwo bwicanyi ariko bitabaturutseho nimero ya gatandatu rero akaba ariwe munyarwanda twese tuvuga tuti n'u Rwanda rwashyizeho umwavoka uhagarariye inyungu z'u Rwanda muri uru rubanza bitewe na nimero ya gatandatu nakwibutsa ko nimero ya gatandatu ni umwe wari umushoferi wa General Kalimba Nyamwasa wari umeze nk'umwana we babanye no muri Afurika y'Epfo mwagiye mwumva ukuntu yagiye acurisha imfunguzo yagiye agambana na ba Jaka Nziza ba Dani Mbunyuza ndetse na ba Koloneli Ndahiro ndibutsa ko ari ekisiterino w'u Rwanda kugira ngo bagerageze kwivugana General Kayumba Nyamwasa abanyarwanda bose bari baza batiriwe nimero ya gatandatu bazamucira uruhe rubanza cyangwa bazamuha ibibihano nibyo byose byibwa z'abanyarwanda bamuzi hano muri Afurika y'Epfo bavuga ati nimero ya mbere kugera kuri nimero ya gatanu n'abanyamahanga turabyumva ariko ikibazo twibaza nimero ya gatandatu nimero ya gatandatu rero kuko ari umunyarwanda kandi akaba afite n'abaroya bishyirwa n'u Rwanda ndetse n'u Rwanda rukaba rufite abaroya bari muri uru rukiko kugira ngo basigasire ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda muri uru rubanza nk'uko u Rwanda rukomeza kugaruka muri uru rubanza usibye ko u Rwanda rutaregwa hararegwa uwo munyarwanda wakoze ibyo byaha ariko nawe wakoreshejwe n'u Rwanda abanyarwanda babibaza ati urwo rubanza rutere rute rero nk'uko mbivuga impamvu bahisemo iminsi ibiri ni ukubera ko bazasoma urubanza kuva rwatangira buri muntu wese bakamusomera ibyagiye bigarukwaho mu myaka ine turizera ko iminsi ibiri izaba ihagije kugira ngo babashe kujya mu rubanza rwafashe imyaka ine buri muntu wese mu bantu batandatu baregwa abashe gusomerwa ibyaha bye ndetse babashe no kumukatira bibaye ngombwa ko bizarangira mu minsi ibiri Bwana Jean Paul rero sinzi wenda niba hari ibibazo specific waba ufite atmosphere nk'uko imeze abanyarwanda baba disappointed ku munsi wa mbere nk'uko byari biteganyijwe umunsi wo gusubika urubanza waje batunguye baravuga bati ntacyo tuzihangana ariko ubungubu turi ku itariki ya 28 kuko nabikubwiraga abantu benshi baryamye babukereye barabaturutse mu ntara zitandukanye za Cape Town harabaturutse za East London mu ntara zigera kuri 6 cyangwa 7 aho bayoboke b'abanyarwanda bari babukereye baza hano Johannesburg gushyigikira General Kayumba Nyamwasa ariko ikibazo nyamukuru bazi neza cyangwa ntibayobewe uri inyuma yo gushaka kwivugana na General Kayumba Nyamwasa kuko nagiye gusura aho yarasiwe nagiye gusura iyo compound cyangwa aho nakwita muri za apartement aratuye ku irembo aho yarasiwe narabonye abanyarwanda bagiye bambwira bati twari tubizi n'ubundi ko General Kayumba Nyamwasa atari kumara icyumweru muri uru rupangu cyangwa ahantu yaratuye bitewe na bamaneko b'u Rwanda nakubwira rero ko abanyarwanda bavuga bati turabizi neza ko yarashwe n'u Rwanda kuko abamurashe ni abanyamahanga bafatanyije n'abanyarwanda cyane cyane n'uko nimero ya gatandatu ari umwe mu bashoferi cyangwa nakwita ko ari umuntu General Kayumba Nyamwasa yashyize mu rugo rwe ni umuntu babanye wacishe za Uganda araza musangano muri Afurika y'Epfo ariko abasha kuba umugambanyi anyuze kuri ba Jaka Nziza ndetse na ba Ndahiro Jean Paul Rusizi niba hari ikindi kibazo wenda wifuza kumbaza
tubaze tubiri ikibazo cya mbere ntabwo tugutindira turabizi ko nawe ubyuka ujya muri uriya rubanza ikibazo cya mbere kijyanye uravuze uti hari umunyarwanda umwe witwa ubundi uko yitwa sinzi bamuhaye nimero ariko twebwe twamwitaga Kaboje uwo mushoferi nyine wakoze ibintu by'ubugambanyi
Kaboje hano ni terme iyo bavuga ngo ni Kaboje uwo muntu ni nickname yitwa ni nickname abanyarwanda bitana dogva ko Kaboje aba ari umuntu ukorana n'inzego z'u Rwanda aba ari umuntu ugambana aba ari umuntu ufite imigambi mibi ubundi mu rukiko yitwa bamuhaye nimero ya gatandatu rero niyo twitaho
nimero ya gatandatu ariko wari uvuze ko ari umunyarwanda ariko abantu nini ikibazo si jyewe njyenyine ukibaza ndagira ngo tubaze n'abanyarwanda hari umunyarwanda wundi nawe wamusanzemo witwa Pascal Kanyandekwe w'umucuruzi ari nawe bafatanye urufunguzo ku kibuga cy'indege Johannesburg aje bavuga ko yaranafite n'agakarite ka kabarebe James kugira ngo amutelefone amubwire uko ibintu bimeze uko azameze muri Afrika y'Epfo. Yari umucuruzi uwo muntu we ibye byaba bihagaze bite mu rubanza rw'ejo.
Jean Paul, nta makuru mfite afatika, singira ngo misiriginga abanyarwanda batwumva nanjye
tuzabiganireho ejo uvuye mu rukiko. Kuko ndibaza ko yenda ufite ibyangombwa ukazajya guhagarara mu rukiko aho kubwira abanyarwanda igihe bashobora kuzamenya makuru nyayo ijyanye n'uru rubanza rw'ejo, niba ari saa mbiri za nijoro nk'uko bisanzwe cyangwa se niba hari ubundi buryo biteganyijwe. Hanyuma ubwo ikibazo cya Pascal Kanyandekwe nacyo tukazakiganiraho ejo, ubwo wumvise uko byagenze mu rukiko.
Urakoze, urabona gahunda uko iteye, turajya mu rukiko saa tatu za mu gitondo. Ntabwo nzi umwanya bazatangaho kugira ngo urubanza rukorwe, niba ruzakorwa umunsi wose. Wowe urabizi neza kuko ukora mu nkiko ndetse ujya mu nkiko buri munsi. Hari igihe bavuga bati turusubike cyangwa dukore half day igice cy'umunsi wenda tuzakomeza umunsi ukurikiraho. Ariko icyo nzi neza ko Kennedy Gihana uhagarariye General Kayumba muri urubanza, twaganira mbwira ati ejo ni umunsi ntarengwa, umucamanza ndetse n'urukiko rurashaka gusomora urubanza ejo, rutarangira ejo bakarucya ku gatanu. Niyo mpamvu bafashe iminsi ibiri, bavuga bati iminsi ibiri irahagije kugira ngo amadosiye tuyacemo umunsi ku munsi, ibyaha biregwa za accusation ndetse umucamanza abashire kureba n'ibihano yaha aba bantu. Nk'uko rero mwumvise cyane Kennedy Gihana twaganiriye last time ubwo namugiraga amahirwe yo kuganira nawe kuri uru rubanza, kugeza amakingo ya mukuru uyu mugoroba nk'uko abimbwira anambwira ati ejo ni umunsi ntarengwa. Bivuga yuko tuzajya mu rukiko abacamanza babukeye bavuga bati urubanza rugomba gusoma buri muntu wese nimero ya mbere kuri nimero ya gatandatu, bagasomerwa ibyaha byabo ndetse urukiko rugafata n'ibihano nk'uko biteganywa. Impamvu bavuga bati nimero gatandatu rero nk'uko twe tubivuga ko uyu mugoroba bitewe n'uko urubanza rwabaye rurerure, niyo mpamvu tuvuga tuti nimero gatandatu nk'uko ari umunyarwanda, ni naho bamwe bahagarariye inyungu z'u Rwanda bakomeza kwibanda. Kuko nimero ya mbere kuri nimero gatandatu n'abanyamahanga, na abanyamahanga rero urumva ko u Rwanda nta nyungu zarwo zizahazaharira, ariko bigeze ku munyarwanda nk'uko tuvuga tuti u Rwanda rufite umuloya uruhagarariye muri uru rubanza wishyurwa ibihumbi hafi bine by'amadolari ku kwezi, kandi u Rwanda rutaregwa muri uru rubanza. Wakwibaza uti rero kuki u Rwanda rwishyura $4,000 kugira ngo umuroya akurikirane uru rubanza, kandi u Rwanda rutishije cyangwa rutavuga ngo rwagize uruhare mu gushaka kwivugana na General Kayumba Nyamwasa? Aho niho abantu bahera bavuga bati kuki u Rwanda rwamushyira amafaranga angana gutyo kuko ari Kayumba Nyamwasa muri uru rubanza, kandi u Rwanda ruzi ko rutishije ko hari iki cyaha rwaba rwarakoze cyangwa ruri bahande mu gushaka kwivugana na General Kayumba Nyamwasa. Abakurikiranye urubanza wenda mbere y'uko nzaba muri Afurika y'Epfo, yaba Kennedy Gihana ndetse n'abandi bakomoneti bose baravuga bati Excellent Ndahiro yakomeje kugaruka muri uru rubanza, Dani Munyuzi yakomeje kugaruka muri uru rubanza, Chuck Nziza yakomeje kugaruka muri uru rubanza. Bigaragara yuko u Rwanda abayobozi bo mu nzego za maneko yaba mu gihugu imbere no hanze bakomeje kugaruka muri uru rubanza. Hari amatelefoni yumvirijwe ya MTN bagiye baganira n'aba bantu kugira ngo bashyire mu bikorwa ubwicanyi. Aho rero tuvuga tuti ubucamanza bwa Afurika y'Epfo niba koko bwigenga, niba koko butavugirwamo, ni gute butashyiraho ibihano birebana n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa bukarikwisitinga abo bantu bari mu gihugu cy'u Rwanda bagize uruhare gutuma abo bantu batandatu? Turabizi neza ko General Kayumba Nyamwasa yavuye mu gihugu cy'u Rwanda ahunze ubutegetsi yakozemo kubera ko umwanya we yari afite cyangwa information yari afite mu Rwanda, ni nayo mpamvu ashatse kumwivugana nk'uko Kennedy Gihana tumaze iminsi tubiganira, ni umuroya azi byinshi. Ariko nifuje ko wenda twazaganira ku wa gatanu na Gihana urubanza ruramutse rurangiye, ubwo nibwo tuzamenya tuti Kayumba Nyamwasa we arifuza iki cyangwa Kennedy Gihana umuhagarariye muri urubanza yatangaza iki. Ibyo ntabwo nabyinjiramo rero mbere y'imyanzuro y'urukiko kuko ntazi icyo urukiko ruzavuga ejo cyangwa ku wa gatanu. Ariko ndabizeza abanyarwanda dukurikiye kuko Kennedy Gihana nawe afite mu cyongereza cyangwa mu bucamanza nk'uko Japoro bikoramo hari bya bindi umwavu kubuhagarara inyungu za navuga ati ndabyemeye cyangwa simbyemeye ndi questinga kujurira cyangwa no kutajurira ibyo byose mu mategeko gisimbiza ariko ndemeza ko nzamenyera mu rukiko ejo cyangwa kwa gatanu
urakoze Serge ubwo rero nko nawe nkubwiye ko tutari bugutindane kubera gahunda ufite nawe ejo ariko ari ibintu abanyarwanda benshi bamaze iminsi bibaza wavuze ko agiye gutembera kanagira ndetse kuri scene aho barasiye General Kayumba bwa mbere ntabwo ari ubwo bari ntibarekeye aho bashaka no gukomeza mu bitaro hari n'ahandi basubiye ku rugo rundi akaba ari n'undi mugambi wapfubiyemo kuvuga ngo igihumeka cyose umwana ipusi imbeba imbwa mwahasanga mu rugo umugore umugabo ntiyazagira igisigara uwo mugambi cyakuruka ba utaravuzwe cyane kubera ko wapfubye ariko wowe wagize amahirwe kugera muri Afurika y'Epfo waganiriye na General Kayumba mwaravuganye ikiganiro cyaciyeho cyagize abantu benshi cyane kuri radio tahuka nibaza ko arebye records kikaba kandi nako bikaba waravugize umwanya wo kuganira n'abantu bari aho ngaho muri Afurika y'Epfo ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ndetse n'ubwa kane ibyo bintu abantu baho ngaho ndetse nawe uko wabyiboneye ni gute ukabuzi ko Afurika y'Epfo yacanye umwana n'u Rwanda ikaba yari ifite Rwanda rwa rufite inyungu nyinshi cyane muri Afurika y'Epfo abacuruzi baraboroga kuko batakijya muri Afurika y'Epfo ngo bajye kurangura imaviza yarahagaze mu bantu meze nabi mu gihugu mu bihugu byombi niki gituma bakomeza kwibanda kuza guhiga umuntu ntabwo ari umwe urabizi ko na nyakwigendera mani mwiruko ridashira karegeya nawe baramwivuganye ni iyihe mpamvu abantu bavuga ubwo ndashaka kubaza ibintu bya opinion umaze iminsi nawe ubona aho ngaho ituma leta y'u Rwanda itava kwizima igakomeza guhiga umuntu kandi izi neza ko biyibangamiye mu rwego rwa economy ndetse no mu rwego rwa foreign affairs cyangwa se muri diplomacy y'u Rwanda ikavuga ati ibyo ntabwo ari byo ndeba cyane nge ndashaka ubuzima bw'umuntu bugenda Serge iki nicyo kibazo cyanyuma hasigaye uzatubwiza gutegereza ejo uzatubwira nawe ibyo washoboye kumva kuri icyo kintu niyihe mpamvu ituma bashyize imbaraga nyinshi mu kumara aba bantu abo bagabo uko ari babiri aho ngaho muri Afurika y'Epfo kandi bazi neza iyi ngaruka bibafitiye ku rwego rw'ubukungu ndetse no kuri diplomasi
urakoze cyane bwa Jean-Paul kandi ndagira ngo ngire ko iki kibazo nakigarutseho ejo bundi mu kiganiro nagiranye na General Kayumba Nyamwasa kandi ndashimira abanyarwanda benshi batwandikiye abamaze kuduha feedback mu gihe kitarenze amasaha 30 dufite record y'ibihumbi 5 bimaze kumva iki kiganiro ku kiganiro twagishyizeho ejo mu hafi mu masaha 11 z'umugoroba ku masaha hano kigano kimaze kugira hafi n'ibihumbi 5 rero iki kibondo ndabaje mbaza General Kayumba Nyamwasa ngo nabyandikiwe yaba
tekereje n'ibihumbi hafi 10 kuko 5 birajya kuri radita huko utashyizeho abo kuri YouTube
urakoze cyane ku nkosora aho ngaho urakoze cyane so icyo ndagira mvuga rero ndagira ngo twibaze impamvu wa mugani u Rwanda ruhiga General Kayumba Nyamwasa kugira ngo rumwivugane abanyarwanda opinion yabo aba muri Afurika y'Epfo baravuga bati nta wundi muntu Paul Kagame afite ubwoba usibye uyu mugabo abanyarwanda baravuga bati nta wundi muntu Kagame ashaka kwapfa ku lisiti ya mbere usibye uyu mugabo General Kayumba Nyamwasa impamvu bakavuga bati nuko amuzi azi ubutwari bwe azi ubushobozi bwe azi ibikorwa bye amuzi neza kuva batangirana kugeza amakingwa ya ibyo yakoreye igihugu cy'u Rwanda ibyo ni ibintu bivugwa n'abanyarwanda cyane cyane aho duhura abari mu Rwanda cyangwa abatari mu Rwanda ariko bateye impungenge n'ubuzima bwa General Kayumba Nyamwasa bavuga bati Imana idufashe idufashe South Africa ikore ibishoboka byose kugira ngo ifate ibihano Rwanda wavugaga ku bihano byafatiwe Rwanda ndetse kugeza amakingwa ndumva ambasaderi na sekretari bonye nibo barangaha nta bamaneko bahari ambasade ugiye usanga ngo hari abantu babiri gusa wenda ari umushoferi wa gatatu wenda w'umu South Africa nk'uko babita muzanzi aba South Africa ntabwo rero u Rwanda rukivogera ubutaka bwa Afurika y'Epfo nk'uko byari bimeze nyuma y'ibihano batanze kuko rukigerageza na mu gihe nari ndahangaha ndumva na staff z'u Rwanda zaraje ba Karenzi Karake n'abandi baje kunegosiya kugira ngo barebe ukuntu basukura umubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo ariko South Africa iracyanangira kubera za accusation nyinshi cyane zimwe kwa kwa mchibu kichanyi nimi ngibi kuno pindero na wanya Rwanda wenda bakulichila na iwe na Rwanda urubyiruko abashasha kanguhe abakuze bari nubira uburyo Rwanda ruvogera kino cyo cy'Afrika y'Epfo Bwana Jean Paul nyigera muri Afrika y'Epfo bwa mbere nari makandagiye ahubwo nagira ngo n'abanyarwanda Rwanda ko rwose abantu bavuga bati tujye mu mahanga tujye Amerika mu Bubiligi mu Faransa na yose iki gihugu gifite umutekano nababwira ngo muze muri Afrika y'Epfo kuko Afrika y'Epfo n'Uburaya bwo muri Afrika nta kintu na kimwe wavuga ngo kikwimpressiona urigeze muri Amerika iburaya udasanga ahangaha akenshi iyo ndi mu modoka ntwaye cyangwa ngenda mba numva ndi nko muri Amerika nibereye aho za New York City cyangwa za Washington cyangwa Texas ahantu hose ariko nkaza kuvuga ndi ndi muri Afrika y'Epfo kuko nzi neza ko numvise akisa cyangwa numvise ururimi barimo kuvuga nkahita mvuga ni kindi muri Amerika Jean Paul nakubwira ko Afrika y'Epfo iyo urebe ku buryo bayivogera u Rwanda ruyivogera ruza kubera ibikorwa by'ubwicanyi ukibaza uti igihugu nk'iki cyateye imbere gifite infrastructure gifite economy development gifite politique u Rwanda rukakivogera rukaza kwicira abantu ku butaka bwacyo rugakomeza kohereza abayinfiltration baza kugambana cyangwa guhigwa n'ubutegetsi birakomeza cyane nimo kumira ngo uravogera Amerika kuko Amerika iri hariya bazi ko ufite ingufu ariko ugenderanyije Afrika y'Epfo irimo ntabwo biranta ko turi muri Afrika ibibera hano muri Afrika y'Epfo ubuzima wowe kumva urimo cyangwa ubona ubona umeze nk'uri Boston cyangwa Washington nta kintu kikwetana umva ngo wavuye muri Amerika wisanta kuri muri Amerika ndabwira abanyarwanda wenda uvuga ngo ati bite dusobanura impamvu kubageze muri Afrika y'Epfo bazi kumfasha wenda basobanura bagenzi babo kuko biragoye kubisobanura Afrika y'Epfo ni nko kuvuga ngo ni Amerika yo muri Afrika y'Epfo n'Uburayi bwo muri Afrika y'Epfo economy development infrastructure nta kintu kimwe kitarangaha ku buryo usanga Afrika y'Epfo kuyivogera nimo kuvogera Amerika sero ekonomi yayo cyangwa uburyo yubatse kuri iyo opinion y'abanyarwanda wenda wavuga uti batekereza iki bose bavuga bati imana dufashe politiki y'igihugu ifate za sanctions zifatika ku gihugu cy'u Rwanda bareka bo bamanika bagume mu Rwanda abo ngabo barutembe se bazaga kwica ndetse no kugambana bagume yoguye mu Rwanda maze mu tugira amahoro muri Afrika y'Epfo ubucuruzi bongere buboneke abanyarwanda bongere bone visa bakomeze baza muri Afrika y'Epfo biteze nuko byaremeze muri makere abanyarwanda bavuga ati ni igihombo gikomeye ku banyarwanda kubona igihugu cy'u Rwanda gikora ibikorwa by'ubukire ku butaka bwa Afrika y'Epfo kandi Afrika y'Epfo ari land of opportunity itanga ubushobozi ku bashomeri mu Rwanda bakaza gushaka amikoro ahangaha mu nganda mu kazi gashoboka kose nk'uko bikubwira Afrika y'Epfo ni igihugu nimo kuvuga ngo Amerika itanga ubushobozi abantu baza gushaka imirimo hano hari ibihugu byinshi abazimbabweye abamoni za Zambia za Zimbabwe cyangwa no mu Rwanda no mu Burundi abantu bose baturuka mu bihugu bitandukanye baza gukora imirimo ahangaha barakora mu maresitora barakora mu mabanke barakora muri za train system barakora ahantu hose ku buryo ekonomi y'igihugu itera imbere ari ukwibaza uti kuki abanyarwanda bo baza gukora ibikorwa by'ubwicanyi iyo rero babyumva baravuga bati biteye agahinda kandi u Rwanda ruraduhemukira kuko bituma na za viza batangaga ku banyeshuri na za viza batanga kugira ngo abantu baze gukora bazihagarika bitewe n'ibyo bikorwa by'ubwicanyi by'ubugizwa nabi igihugu cy'u Rwanda cyakorera ku butaka bwa Afurika y'Epfo ndakeka bwana Jean Paul icyo gisubizo naguha naho ubundi bindi byazasubizwa n'abanyafurika y'Epfo cyangwa abanyarwanda batuye hano ku muganda wa Afurika
Serge turakureka ujye kuruhuka kugira ngo ukurikirane urubanza ejo nta munaniro ndetse ejo bundi nibaza koreho tuzakora analyse irambuye ijyanye n'iki kibazo ubwo nibaza ko niba nta kindi watubwira hari amatora ariko yabaye muri Afrika y'Epfo niba hari icyo wayavuga mu kanya gato ko Frank Ntwari yarasimbuwe ku mwanya w'ubuyobozi bwa African Chapter uko tubyumva akaba yarungirijwe na bwana David Batenga niba hari icyo watubwira kuri ayo matora tutazi kugira ngo noneho ujye kuryama komite ya South Africa imeze ite ubu ngubu byagenze bite mu magambo make ya masegonda 30 maze ukakureba ukajya kwiryama
urakoze cyane Jean Paul tukira ngo wenda icyo nakwiza abanyarwanda nuko ejo tuzakora ikiganiro ku rubanza ku munsi wa mbere cyo kiganiro cyika ko tuzacyohereza muri studio ntabwo nteganya gukora live nkuko tubikora mu myigaragambyo cyane ibikorwa by'ikoranabuhanga kandi bisaba ko tubona abantu basha kudufasha kugira ngo bitungane kandi ndakeka ko rero itwazakora summary ndeka tuzagira kugisohoka mu rukiko twese n'abanyarwanda z'abari noneho dukore comments ku munsi wa mbere biramutse birangiye ejo twakora ikiganiro nyamukuru twese aho tuzaba turi ahangaha noneho tukagisamikika muri studio z'abagitahuka ku buryo abanyarwanda bacyumva ari benshi ariko bidashobotse kurangira ejo urumva bizajya ku munsi wa gatanu ariko tuzabikora wenda biramutse birangiye ariko nabwo ibyo rukiko ntabwo nabimenya wowe ukoze mu nkiko urabizi neza hari n'igihe bitarangira bitewe n'amadosiye menshi bagomba gusoma ariko ubwo ngubwo icyo tugicumbikira ngo cy'urukiko kuko tuzabimenya ejo ku matora bavugagarira amatora yabaye kuri iki cyumweru yamaze gusubikwa ibyumweru bibiri bishize bitewe n'uko bamwe mu bayobozi bavuze ati ntabwo twabanyije kubona umwanya uhagije kugira ngo twumve abiyamamaza imigabo n'imigambi yabo nakubwiza ukuri ko mu buzima bwanjye ntabwo ndatora imyaka mfite mu buzima bwanjye naratoye ko natoye Barack Obama natoye Barack Obama inshuro ebyiri ariko nashaka kuvuga muri kamere nyarwanda kuko sinigeze ntora mu Rwanda cyangwa ngo mumenye uburyo amatora abaho mu bihugu bya Afurika nabonye uburyo abanyarwanda biyamamaza mbona uburyo abanyarwanda bakompetinga kuyobora ihuriro nyarwanda hano ku mugabane wa Afurika ndireba uburyo bashaka amajwi ndeba uburyo batelefona abantu bavuga ibyo bazabakorera bazateza imbere ihuriro nyarwanda ndavuga nti ibintu birashimishije niba ari gutya amatora azamera no mu Rwanda kuko abanyarwanda bazihitiramo abazabakorera akamaro cyangwa azabashyira inyungu zabo imbere nkuko mubyibuka rero muribuka ko Frank Ntwari ubu ayoboye komisiyo y'impunzi ndumva ariko tubyita Frank Ntwari akaba rero yari ahagarariye ihuriro nyarwanda ku mugabane wa Afurika mu myaka itatu mbere y'uko amatora twakoze ubushize Frank Ntwari yagira icyizere cyo kubura komisiyo y'impunzi no kubungabunga uburenganzira bw'ikiremwa muntu icyo gihe rero urumva ko byagombaga kuba ngombwa ko Frank Ntwari bamusimbura kuri uwo mwanya ariko Frank Ntwari akaba yari yungirijwe na Dr. Etienne Mutabazi wari wungirije Frank rero akaba yari yaramamarije kuyobora ihuriro nyarwanda ku mugabane wa Afurika ubwo rero amatora akaba yarabaye Etienne Mutabazi yatorewe rero kuyobora ihuriro nyarwanda ku mugabane wa Afurika David Batenga wari trezorier akaba yarabaye vice perezida ubwo akaba yarazamutse ajya ku mwanya wa trezorier Bwana Strato rero akaba yaraje ajya ku mwanya wa trezorier ndetse Jean de Dieu akaza nawe abamugirira icyizere kugira ngo ajye muri iyo komite amatora nk'uko nabivugaga Bwana Jean Paul yakoreye mu ntara zigera kuri eshatu hano muri Afurika y'Epfo amatora yatangiye nko mu masaha saa kumi n'imwe z'umugoroba hamwe na hamwe ariko ibiro by'amatora hose bikaba byari biri kordone tumenya amajwi aturutse mu ntara yindi tugateranya imibare aho twari turi ndumva nari nk'umugenzuzi hano i Johannesburg kugira ngo tumenye neza tuti amatora avuye muri Cape Town za KwaZulu-Natal za East London n'ahandi hose aze tuyateranye kugira ngo tumenye uwegukanye intsinzi mu kuyobora ihuriro nyarwanda ku mugabane wa Afurika nakubwira ko transparency ari cyo kintu cya mbere twashyize imbere kandi abayoboke bihitiyemo ubuyobozi ubona ko bafite inyota yo kwitorera abazabagirira akamaro icyo kintu ni cyo ngira ngo nsaba abanyarwanda benda banazira batwi bavuga nti bantu muvuga ngo mushaka gukora amashyaka ya politike mushaka kujya mu buyobozi mujye mu buyobozi mufite ibyo mushaka kugera ku baturage niba mutabishyize mu bikorwa abaturage bababwira ati mwaratubeshye muve mu myanya y'ubuyobozi twishyiriraho abandi ibyo rero nabibonye ahangaha muri Afurika y'Epfo mbona ukuntu abanyarwanda bahangayikishijwe n'amatora mbona ukuntu abanyarwanda bakompetinga mbona ukuntu abanyarwanda barobinga kugira ngo babone amajwi mbona ko ari demokarasi nziza kandi tubikoze no mu Rwanda vraiment nta cyatuma abanyarwanda batiteza imbere kandi Jean Paul ndumva icyo nakubwira ku matora
yaje ndumva twakureka ukagenda ukaryama wakoze cyane kwifatanya natwe kuri aka kanya iwanyu burakeye reka tukureke hanyuma ejo ubwo uzatubwira uko ibintu bizabyifashe mu rukiko ari iki kintu nyamukuru cyakujyanye hariya tumve commentaire nk'uko wabivuze umugambi ufite kugira ngo interviewing wumve commentaire y'abantu bazabaje gukurikirana urwo rubanza abanyarwanda bafitemo intere noneho uzatubwire uko abandi bahatubereye babyumva Serge niba nakureka rero ukaza kuzagaruka muri studio yenda igihe
bizadushobokera ejo bibishobote ahasigaye ugira ijoro ryiza cyangwa se gitondo cyiza
urakoze cyane bwana Jean Paul wenda mbere yuko mva muri studio icyo nabwira abanyarwanda bateze amatwi cyane cyane abari muri America Canada Europe mu bihugu bitandukanye nuko bagenzi banyu bo muri Afurika y'Epfo hangaha ibikorwa by'ihuriro nyarwanda babifata umunsi ku munsi bakashyira mu buzima bwabo ntabwo yigeze mbona abayoboke b'ihuriro nyarwanda bavuga bati nakoreye ikihuriro nyarwanda uyu munsi akakubwira ati nagiye gucuruza nagiye kwigisha nagiye ku ishuri ariko nakoze contribution kugira ngo ihuriro nyarwanda ritere imbere nabonye abayoboke bavuga bati turi dufite inyota yo kubona guriya butegetsi butubukuraho birumvikana ubuzima bw'abanyarwanda bo muri Afurika butandukanye n'ubuzima bw'abanyarwanda b'i Buraya muri Amerika ku byerekeranye n'imibereho n'amafaranga ntabwo navuga ngo babayeho nabi ijana ku ijana ariko barasitragolinga kugira ngo babashe kubaho ariko iyo ubona umuntu aguha amasaha yo kugira ngo anaza gufate mu modoka ye agutembereza kujyane kugira ngo ujye gukora ikiganiro runaka ujye gusura ahantu runaka ujye kuyabayeho cyane runaka akakubwira ati nakoze sacrifice cyane kugira ngo utazasubira muri Amerika utuvumira kugahera cyangwa uvuga uti sinzagaruka muri Afurika y'Epfo bitewe n'uko abayoboke batambonye ngo banantware wenda banantembereze cyangwa bananyereka abayoboke bari abanyarwanda rero barimo abanyarwanda cyane cyane muri Afurika y'Epfo bafite urukundo urugwiro bafite ubusabane bazi neza ko u Rwanda ruri hano hepfo n'amasaha atatu n'igice mu ndege baravuga bati witeze indege amasaha atatu n'igice ugeze mu Rwanda abaza kutwica abaza baturuka baraza baje kuduhumanya umutekano kuryo bavuga bati dukora ibishoboka byose umwaka utaha cyangwa umwakurikiraho ubu butegetsi buzaba bwaravuyeho iyo nyota y'uko bashaka guhindura ubutegetsi n'ongera ngo dutangirize abandi banyarwanda ku mugabane w'Uburaya na za Amerika na za Australia mwumve agahinda bagenzi banyu bafite hano ku mugabane w'Afurika barahigwa baricwa baragambanirwa barabizi neza ariko ntago bibacineje kugira ngo babyuke bajya mu mirimo yabo ya buri munsi ndetse banakora ihuriro nyarwanda kugira ngo ritere imbere bavane ubwo butegetsi bubi bubangamiye bwica buroga bagenzi babo aho ndagira ngo musabe bagenzi bacu muri Amerika Jean Paul urabyumva abari muri Amerika abari muri Canada abenshi turaziranye turaganira excuse zanyu ndazizi buri munsi iyo mushyira priorite z'ubuzima bwanyu imbere mukavuga ngo muzakorera ihuriro nyarwanda ari uko mubonye extra time ari uko mubonye wa mwanya muvuga ngo nta kamaro mwawumarisha mukawugenera ihuriro nyarwanda nta guhindura ubutegetsi bubi nk'ubw'u Rwanda nka Perezida Paul Kagame ari uko ubonye extra time ahubwo utanga priority kugira ngo utange umwanya ubare ubutegetsi bubi ndumva mu kiganiro cyane na Jean-Luc Kanyombya Nyamwasa nanagerageje kubaza ibibazo by'abanyarwanda rya nibambaza by'ingutu bavuga bati twakora iki experience ni iyihe waduhiye inzira wakora iki abanyarwanda tugomba kwiga kumenya niba dushaka guhindura ubutegetsi bubi tugatanga umwanya wacu our time nta mpamvu yo kuvuga ngo njyewe ngo nzakorera ihuriro nyarwanda ngo ariko mvuye ku ishuri ngo maze kubona ko ibintu byose nabishyize mu buryo ngo nzakorera ihuriro nyarwanda nuko namaze kujya ku kazi ngo maze gutaha mu rugo ngo maze gufungura henike nibwo nzavuga ngo ngiye kujya gukora ibikorwa bya politiki by'ihuriro nyarwanda ihuriro nyarwanda niba kuri alternative ngo nibikore politiki mu Rwanda abanyarwanda mugomba gushaka uburyo mutanga umwanya kujya mukuri ya politiki mugakorera ihuriro nyarwanda ko muzi neza ko niyo alternative kugira ngo duhinde ubutegetsi mu Rwanda bubi otherwise tubwize abanyarwanda ukuri bana Jean Paul abanyarwanda bo muri Afurika abanyarwanda hano muri Afurika y'Epfo icyizere nabonye commitment bafite umurava ndagira ngo mbyigishe abandi banyarwanda ku mugabane w'Uburaya Amerika Canada mureke za excuse zanyu zimwe mujye mudutanga cyangwa mutubwira ngo nta mwanya mufite ko mufite za ruwazire activities zindi maze mugatanga cya kimwe cy'icumi ku banyarwanda kugira ngo mwumva ngo barabatinza kugira ngo babacyure bana Jean Paul nkaba mbifuriza namwe ijoro ryiza ubwo nawe butaha
urakoze cyane Serge kwifatanya natwe kuri uyu mwanya terabizi ko nyine bisaba ubwitange butatangiriye ahangaha muri ikiganiro ari bugana kujyanye no muri Afurika y'Epfo reka rero uyo muri iyo message nziza uhere urangirijeho tuzayikomerezaho ubutaha ariko waragarutse ubwo reka dukore iyo kampanye maze turebe ko yenda twamenye kugabanya igihe cyacu kugira ngo dufashe imugambi abanyarwanda benshi mu Rwanda ndetse bo batafite no kwihangana nuko dufite ko twebwe turi protege n'amategeko y'ibihugu mpuzamahanga bo bakaba ari munsi y'amategeko munsi y'ibirenge by'umudikitateri ndetse n'umwicanyi kabuhariwe Paul Kagame bakaba bavuga bati ni mwebwe dutegereje ariko kuko nk'uko wari umaze kubivuga bagasanga natwe yenda atari buryo twashyizemo priorité ahubwo ari ibintu byiyongera kuri priorité zindi twari dufite yenda ubwo icyo ni ikiganiro kirambuye dushobora kuzakora waragarute noneho tukareba uburyo iyo mobilisation yava ya shifting ikava mu bindi yenda muri human rights ikava mu bintu by'ubutabera yenda ikibanda ku kintu cyo gukuraho president Paul Kagame urabona ko koko za opposition nyinshi zibanze kureba ko ibintu byinshi bimwe na bimwe byahinduka ariko koko hari ikibazo cyihutirwa nyamukuru cyo kuvuga ngo mu dictateur umuntu ubangamiye izo interesi ndabanyarwanda bashaka kuraho aracyahari yenda hari kuko watanga imibare yabo itameze neza ikihutirwa cyabari uko ubutegetsi bubi bwavaho noneho ibyo bindi nabyo bikaba yenda byabari byo bikurikira reka rero Serge ngushimire
kuri Jean Paul unyemereye gato ya wenda tukivuga anga mwese musoma makuru Kagame azaba ari muri Atlanta ku tariki 19 hasigaye n'icyo kitegeze ku kwezi Kagame azaba muri Atlanta muri Rwanda Day abanyarwanda bose ndumva sinziri warabiba batangarije cyangwa barabisomye mobilisation ntabwo yagombye gukorwa na radita ahubwo yagombye guhita yagombye gutangira akakanya ntabwo twagombye gutegereza ngo tuzakora mobilisation icyumweru kimwe mbere yuko tuva ngo tujye muri Atlanta kwamagana se kibi muri Rwanda Day ndabyibuka reka wenda ngiye gutandukira gatoya navuye i Washington mbabaye ibyo ndagombye kugira abanyarwanda navuye i Washington mbabaye bitewe na turnover y'abanyarwanda cyangwa abantu bashoye inzapu kugira ngo twamagane se kibi muri Washington jone ku tariki ya kane z'ukwa munani birababaje kugira ngo ubone ibikorwa by'amashyaka ya politiki bya societe civile byaragitahuka wenda n'andi maradiyo n'ibinyamakuru ariko ukavuga uti b'abanyarwanda bamwe bavuga bati ubu butegetsi ni bubi burica abanyarwanda burafunga abanyarwanda buradukurikirana buradototeza bari hehe aho niwe wabuze uti noneho bibande turi kumwe dufatanyije uru rugamba niba nzi ko mfatanyije uru rugamba nawe bwana Jean Paul tukarufatanye kuri telefone gusa tukarufatanye kuri email ndakubwiza ukuri ko turacyari inyuma ijana ku ijana ntabwo Kagame tuzamutsinda niba tuvuga ngo dufite ukuri ko guharanira dufite ibyo twizeza abanyarwanda n'abana banyu n'abagore banyu nimba wasohokane mu nzu tujye mu muhanda amahanga azadushyikira ko dufite ukuri ariko mu gihe wumva ko uvugira kuri telefone ukavugira kuri email ukavuga ngo uri muri deli ukavuga ngo urahanirira ukuri urahamagana seki umunsi wo kubigaragaza ukaturarika ngo uzaza ntitukubone bwana Jean Paul ubwo uzabumbwira nyuma y'imyaka itatu cyangwa ine urakoze cyane ijoro ryiza
ndagushimiye cyane Serge ijoro ryiza nawe reka rero twongere tugushimire kubera umwanya n'iki gijoro uraye kugira ngo uduhe update ku bintu bibera muri Afurika y'Epfo kandi nk'uko nari maze kubivuga policies n'ibintu byinshi yenda bituruka kuri assessment naho rugamba rugeze zigoma rimwe na rimwe kugeza shifting reka rero turebe koko dusuzume twisuzume niba hageze ko twa shifting noneho approach yacu ikaba itandukanye n'itwa zisanzwe dufite ntakabuza ibyo twakoze bifite ibyo byagezeho ariko se yenda kibazo tugomba kwibaza cyanyuma mbere yuko tuzagikoraho assessment na development irambuye ibi approach twakoze irahagije kugira ngo umenye gito gupfa Kagame agende nibihagije ubwo nukureba uburyo yakongerwa mu imbaraga nibidahagije kandi yahindurwite buri muntu ukugitike afite uruhare ruhe kugira ngo tugire indi approach yatuma urugamba twiyemeje rurangira vuba tureke kuzajya muri bya bindi byo kuvuga ngo twabaye abantu bo muri opposition nkaba Etienne Tshisekedi muri Congo nanje nari muri high school ari muri opposition kugeza n'uyu munsi akaba ari muri opposition ibyo ndizera ntashidikanya ko abantu bamwe nzi bafite commitment dusanga tuganira atari yo vision bafite ariko kandi bafite uburyo bagomba nyine guhindura hari bigomba guhinduka kugira ngo tutazaba iciro ry'imigani ngo tube abantu basazira muri opposition cyangwa tuzitwe abantu bo kopoza gusa ibintu bya leta y'u Rwanda gusa kandi nta vision yenda dufite yo kugira ngo duhindure ubutegetsi buhari nubwo tukitwa abantu b'ukunenga leta gusa ngo nabanenga ubutegetsi abanenga ubutegetsi abarwanya ubutegetsi ariko mu by'ukuri badafite yenda uburyo bwo guhindura ubuhari reka rero Serge nongere ngushimire ubwo tuzasubira ubutaha ugira ibihe byiza muri Afrika y'Epfo n'urugendo rwiza ugaruka hasigaye indi gahunda tukazayikomeza.
Urakoze cyane.
Babyibajije impamvu harimo intere y'iriya leta y'u Rwanda uko byagenda kose rero ubwa byero yenda bavuga ko bari abantu badahamwe n'icyaha cyangwa se bahamwe n'icyaha ntere cyo cyose nuko bari bagiye kwica umuntu ibyo ntabwo bizava muri testimony bari bafite icyo badashye cyo bashaka ku Leta y'u Rwanda ita kumvikanamo nuko yigeze gutuma bari abantu kugira ngo bice General Kayumba Nyamwasa hakaba hari za audio hakaba hari za recordings zitagira uko zingana zimwe na zimwe zari ndetse zafashwe n'abantu baba agent biyo leta mwumvise na testimony ya Major Robert Higiro nawe yavuze yuko bari baramutumye kugira ngo abarangirize iyo gahunda yabo ariko bikaba kugera uyu munsi bitarigeze bijya mu butabera aho rero tukazaba tubikurikirana ejo twumve icy'urukiko rwabashije kubona baturutse ku butangabuhamya ku buhamya bwatanzwe aho umucamanza ariwe uza abacamanza nibaza ko muri Afrika y'Epfo ho badakoresha ibintu bya jury nk'uko muri Amerika tubikoresha ibintu bya jury rero abaturage bumva ko buhamye bwatanzwe akariho bemeza ko abatanga buhamye bafite uruhare muri ibyo bintu cyangwa se batanze buhamya bwiza bushobora gufasha mu butabera rero tuzabimenya ejo uko urubanza rurangiye dukurikije nuko bariya abantu nako abacamanza batatu barebye urwo rubanza ko bumva batanga buhamya niba koko baratanze buhamya bukwiriye bufasha kugira ngo abantu bamwe n'icyaha cyangwa se niba baratanze ubuhamya butuma ibyaha baregwa bitabahama rero ni byejo reka tegereze Serge nabo bazaba ari kumwe bazadukorere assessment na analyse y'urwo rubanza nyuma y'imyaka ine rubaye ikiganiro cyacu rero cyagombaga gukurikira icyabanjije ubushize ikiganiro nabahaye mvuga titre nako ikiganiro twakoze titre tuvuga ko FPR igiye kuba amateka giye kuba amateka biturutse ku myitwarire yayo biturutse ku bantu bakomeje guhunga igihugu kubera iyo myitwarire nyine kuhonyora uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bukabije bakaba rero bariho bicukurira urwobo ibyo byaturutse ko mu minsi ubwo twabivugaga General Rusagara yari yashyizwe mu buroko ariko ntabwo ari wenyine twavuze n'abandi benshi barimo abazwa na polisi y'igihugu kubijyanye ni mikoreranire yabo ngo n'abantu bitwa ko ari bari mu mashyaka ya politike arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda icyo rero ubwacyo muzi ko ari icyaha gikomeye cyane ndetse si no kuvuga ko gikomeye gusa ahubwo kitwa ko ari icyaha cy'ubugambanyi kikaba ari icyaha cyo gushaka guhirika umukuru w'igihugu iyo basanze uvugana n'umuntu nka umubare wese umuvandimwe uri muri opposition uwo muntu bamwita umugambanyi cyangwa se umuterroriste kuba byonyine muvugana nta nubwo ari kuvuga ngo content y'ibyo mwaganiriye ni iyihe ahubwo nuko gusa ngo telefone yawe yagaragaye ko yahamagaye kanaka ibyo byonyine bikaba bihagije kugira ngo bagurege icyaha cy'ubugambanyi ndetse n'iterabwoba ro gushaka kwica umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ibyo rero nibyo bimaze iminsi bikorerwa abantu nka General Rusagara bikaba ari ibintu byakorewe Colonel Tom byabagamba kabari nabyo byakorewe uwahoze ari Capitaine David Kabuye ndetse n'abandi bavuga ko na Rose Kabuye nawe ashobora kuba bakomeje kubihishira ariko yagiye nawe bashobora kuba bamufunze ibyo rero birashoboka bafite amazu hari yabita ngo ni safe house babashyiramo ntibabashyikiriza ubutabera kubera nyine bazi ko bashikirije ubutabera babura ibyo babarega ariko ubwo twabivuze mu kiganiro cy'ubushize nta muntu muri Amerika ikintu cy'ambere amasaha 48 ya mbere bagushyira imbere y'ubutabera ntabwo ari muri Amerika gusa no mu Rwanda constitution yabo ni kwivuga ariko ntabwo babyubahiriza amasaha 48 ya mbere ugomba kubanza nk'uko abarundi bavuga kurenguka imbere ya sentare ugomba kuba wamaze kugira imbere y'ubutabera bakubwira ikintu bakurega kugeza uyu munsi Rusagara nta kintu araregwa ntabwo baramujyana imbere y'ubutabera ntabwo Colonel Tom yabagamba barigera bagira ikintu bavuga cyo azira icyo bamurega icyari cyo ntabwo turigera twumva David Kabuye ikintu bamurega uretse ibintu byanditswe mu binyamakuru turaza kubigaruka mu kanya. Ibyo bintu rero nibikwereka ko ubujiji ntatinya kuvuga abantu benshi bajye bavuga ko yenda harimo gutukana yo kuri radio ariko ntabwo ari gutukana. Ubujiji bisobanuye kuba hari ikintu ufitemo low knowledge cyangwa se ubumenyi bukeya cyane kugina runaka. Niba mfite ubujiji mu mibare yewe ibyo ndabyemera kuko niko meze kandi koko ndabufite ntasoni bintera kuvuga ko ntazi imibare ko ntabwo nigeze nyikora ntabwo ugera ibintu byanjye ariko ntabwo ibyo ngibyo bigomba kubona ngo umuntu aranutse avuze ati mu mibare urinjije. Bari abantu rero mu butabera bwabo harimo ubujiji bukabije ndetse ni no mu bindi no mu muntu bwabo harimo ubujiji ntabwo ari ugutukana ni ukuvuga ngo ndakarakteriza umuntu biturutse nuko ameze. Niko bimeze rero impamvu bivuga no kwera iki bafite constitution ariyo yitwa itegeko nshinga ntabwo ari itegeko gusa ahubwo ni itegeko nshinga. Shinga nibaza ko ari nk'inkingi ari ryo ibintu byose bigombye kuba bishingiyeho niyo mpamvu yitwa nshinga. Amategeko criminel agomba guhera kuri yategeko amategeko ya civile amategeko civil law igomba kuba ihereye kuri yategeko ariko ntabwo rikurikizwa. Niyo mpamvu rero ubujiji bwabo bugaragarira hariya ari ukuvuga ngo businge ntabwo nitaye kumenya amasomo rusi businge yize cyangwa se yo evode mudaheranwa yize uko yabameze kose. Itegeko nshinga wavuga ngo wabaga umwa mbere mu ishuri wavuga ngo wabaga uwa kabiri mu ishuri wabonaga A's wabonaga A plus ibyo ntacyo bivuze mu gihe n'ubu n'ubujije ahubwo no kuvuga ngo wowe umeze nk'agasuku gusa yo gufata ibintu mu mutwe ariko utazi kubyinterpreta utazi meaning cyangwa ubusobanuro by'ibintu. Niba itegeko nshinga rivuga ko amasaha 48 atagomba kurangira udashyize imbere umuntu uregwa icyaha runaka warangiza ukazari ibinyamakuru nka New Times ugatangira kwandika umuntu arego ubugambanye ugatangira kubona abakadre ba FPL batangiye gukora commentaire ngo abantu barego ubugambanye warangiza ukavuga ngo abantu bakwitinjije uzavuge ngo baratukanye ngo naba radical ngo bana ba opportunist none se ubwo umuntu yabyita iki. Rusagara amaze hafi ibyumweru bibiri cyumweru kirarangiye tuvuze ibintu cyumweru kirenga ni umunsi umwe yenda afunzwe tutarigera umuvugizi w'ingabo ari uvuga ngo ntabwo ngo ibyaharega ngo aracyaba ngo turacyabikurikirana ibyo bintu umuntu nk'uwo nguwo ari lieutenant ari general de brigade akaba yarize afite degree muri Makerere University adashobora kuvuga ikintu adashobora kujya kubaza ati uyu muntu araregwa iki twavuga iki gihe media zitubajije kandi ngo tuvuge ngo abantu ninjije. Ibyo rero nicyo kibazo gihari iryo tegeko nshinga ntabwo ari itegeko nshinga kuko itegeko rigomba kuba nshinga ari igihe ayo mategeko yose cyangwa icyo rigomba kubahirizwa amategeko yandi yose niyashingiyeho uburenganzira bwa muntu mu bintu kuyasoma itegeko nshinga twaritangiye kurisoma turifite ahangaha dushobora kongera tukabisubiramo umuntu agomba gushyikirizwa ubutabera ni ukuvuga ngo ya minsi 30 banabemerera amategeko abemerera yo kwinyagambura yo kuvuga ngo muduhe ikindi gihe agaha ubushinjacyaha ni ukuvuga ngo ayo mategeko agomba gutangwa na kubwo uburenganzira babuha leta igihe abacamanza buha leta mu gihe abo bantu bavuze bati uyu muntu ateje umutekano muke cyangwa se hari impamvu tutamushyira muri tutakwemera ko abona ibyo bita bere cyangwa kuburana akurikiwe hanze agatanga ikigurane ingurane no gufungwa none ibyo bintu bikazatuma yenda abura avuga ati akareka ntabwo twamushyira hanze kuko abangamiye umutekano w'umukuru w'igihugu. Ibyo ndaza kubigarukaho nyuma ariko noneho ariko reka tubivuge nanone niba kuko abangamiye umukuru w'igihugu reka nabo turebe ubushobozi bwa bwana General Rusagara niba koko iyo investigation bakoze bagasanga General Rusagara ashobora kuba bangamiye umutekano w'igihugu cyangwa se w'umukuru w'igihugu ntanga bafite yarasezerewe nta bataillon nta brigade nta section nta platoon cyangwa se company afite ni gute uwo muntu ashobora kwitwa ko afite ateye ikibazo umutekano president w'igihugu cyangwa se ni gute umuntu nka Tom Byabagamba Colonel Byabagamba ashobora kuba ateje umutekano muke mu gihugu mu gihe nawe nta company nta bataillon nta section nta preta afite ndetse adafite na brigade yo kuvuga ngo yenda niyo nagombye kuba nahereyeho ivuga ngo ashobora kujya guhangana na Republican Guard bari abantu bashinzwe umutekano wa perezida w'igihugu ngo noneho ngo uvuge ngo turamugumishamo ntabwo ngo twamuvana muri gereza ariko ibyo ngibyerekaye mu mugumishemo ariko ninde wagiye kumva ko abantu bashyizwe imbere y'ubucamanza akabwira ati yamasaha 88 ateganywa na constitution y'u Rwanda twabashyize imbere ibyo umuntu aregwa twagusomeye ibyaha byawe ahubwo umuvugizi w'ingabo nawe akivugira ati ibyabaregwa turacyabikurikirana tuzaba tubibasomera mumisiri imbere tuzabibabwira mumisiri imbere nawe ntabizi nabanyiru bwite ntibazi cyo baregwa na leta ntagize cyo baregwa gusa bararegwa kuberako babangamiye ubutegetsi bwa president Paul Kagame ikindi kintu nabonye muri buri butabera ejo wundi naho nsoma article iri ku bintu bya diete na mutabazi na ndeba ubutabera nyine mu Rwanda bwa gisirikare cyane cyane ko bukora kuko nari maze kubona yuko ari abasirikare bandi bagiye gucirwa imanza niho nikorera ibintu byumeze nk'ubushakashatsi ndeba mu rukiko abakuru bari abacamanza b'inkiko za gisirikare ifoto imanitse hari inyuma yabo ku mutwe ni ifoto ya General Paul Kagame uwo muntu rero rubanza mumubwire ko azarucate mu gihe ikintu cya mbere abona mu butabera no kuvuga ngo ubutabera ni branche ya presidence ni ikintu cyo muri gouvernement ni kimwe nuko bafata inkiko mbese ntabwo zimeze nka ntabwo inkiko ari babifata nka ministere ya justice ugiye naha ngaha muri etazini ushobora kujya mu biro bya uriya bita uriya mugabo ushinzwe FBI ni uriya munyafrika ukuriye ibintu bya investigation na za FBI ndetse na justice ubwo izina rye niriza ndaza kurivuga ariko ndumva ryibagiwe icyo gihe ushobora gusangamo ifoto ya president Obama kubera ko ashyirwaho na president Obama kandi akaba ari umuntu representa yenda intereze cyangwa se ideologize ariko kugira ngo usange mu nkiko iziriho ifoto y'umukuru w'igihugu bera no kuvuga ngo nabyo ni icyo gitinyiro kirahari nk'ifoto ya Kagame imanitse hariya ni nko kugira ngo bibutse yuko urarukiko rwa Kagame cyangwa se urukiko rwa presidency ibyo bintu ntabwo ubundi mu nkiko mu bintu niba babyumva yenda bari abantu bafata inama bayifata ntabwo usho gushyira ifoto ya president w'igihugu muri munyiko nokuvuga ngo harimo icyo kintu cya influence gihari mu buryo ubu cyangwa se ubundi hari yenda ashora ko ari n'inkiko nangaha zibisimbiza ariko izo nageze mu dose yewe urete office za federale ushobora gusanga mu ifoto ya president Obama ariko uri mu rukiko nabwo izo mafoto yagombye kuba ashyiraho umu president ahubwo agomba kuba arimo yenda histoire y'abantu babajije cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo narabirebye rero ndavuga nti dore bimwe mu mpamvu bituma urukiko rw'ikigali ari urukiko rwa president wa republika aho kugira ngo rube urukiko rw'abanyarwanda rutegereje gutanga fairness mu banyarwanda tukivuga kuri ibyo bintu by'inkiko rero iminsi irarangiye reba gihe kigeze 48 yarangiye ubundi twategereje ko baza kubabwira ati dore ibyaha muregwa ahasigaye mugende tuzagaruke mu rukiko mu minsi iri imbere tuze kureba niba mushobora kuzaburana muri hanze cyangwa se muzaburana muri gereza ibyo ntabwo byabaye inkiko barimo baratekinika ibyo bita gutekinika reka dutegereze rero turebe icyo bazatubwira uburenganzira bwa muntu bufite ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ejo bundi nahoze mbona muri Amerika hari ahantu drones zagomba gukora ibintu bya exercise ibyagudze hariya muri New Jersey muri leta ya New Jersey ifatanye na New York hanyuma leta drone za gouvernement ariko hakaba hari ibintu bita migrant birds inyoni ibinyoni biva biba byavuye muri mu bindi bice byenda byahunze simbizi cyo biba byahunze ariko byaje muri New Jersey ndabireba bazindareye ukuntu abategetsi bahagaritse izo drones iyo exercise ya leta izo ndege zagomba kuba izo nyoni batagomba kuzirukana ngo bakore iyo exercise barateganyije ya za drones barafite ububasha uko bazivana aho hantu barafite ububasha bwo kuba bari kubuziteramo za acide bakaziroga hanyuma zikagwa hasi nka za zindi igeze kugwa muri za Florida niba atari Florida cyangwa se mu bice runaka aho inyoni zagiye zigwa kubera ko ngo zagize ikirere cya pollution y'ikirere hanyuma bikaza kuhagurutse investigation zikomeye cyane kubera izo nyoni zapfuye ari nyinshi none natekereza uburyo mu Rwanda abantu bafungwa nk'uko bakingirana byandi bita ngo no gufunga inzugi ukareba Kizito umaze iminsi nabuze n'insoma uyu munsi kuri Facebook bavuga ko amaze iminsi mirongo ijana na makumyabiri atarajya gushyikirizwa imbere y'ubutabera ngo agire ibyo byita pre-trial ngo bavuge ku byo aregwa babidiskite barebe n'uburyo bashaka gukomeza n'urubanza iminsi mirongo icyenda n'umwe wongeraho iminsi ya mbere bafunzwe ataragezwa imbere y'ubutabera ubwo bakibaza ko abantu bazibagirwa gusa azaba amateka nyine nk'uko babyifuza ariko ukibaza ukavuga uti abandi basigaye bareba inyoni bareba imbwa bareba ibindi bintu byose amapusi n'ibindi animal rights ibyo bita animal rights bakabuze na gahunda za leta gukora kubera impamvu ibinyoni biri mu kirere ariko bakavuga ati ntabwo twabyicarika nabyo tubihubwo uburenganzira nahoze ndeba n'ubundi rubanza ruherutse kubera muri iki gice ntuyemo aho umuntu bagiye bagasanga atunze inkwavu atunze intama atunze n'ihene ariko bagasanga ngo harimo umwanda hari naho basanze za snow neje yarafashe mu ahantu zirara ibyo bamushyiraho amapingu ko yakoze ibintu bya abuse yabyuzinze droits z'inyamaswa aho mwareba bavuga ni koko ibi bintu mu Rwanda mu Rwanda ubu ngubu Kagame afashije abantu muri gereza ibintu bya Rwanda Day nibyo turi buze kureba mu kanya arangije aje kuza imbere y'abantu ayita kuma imbere y'abanyarwanda imbere y'abantu nyine zimboheze ababwira ati nateje imbere ubukungu bw'u Rwanda ndi igitangaza nahagaritse genocide hanyuma abantu baze bamutega amatwi bamukomere mu mashyi nibarangiza bavuge bati harya ngo kuki ngo tutashyira imbere ngo ibintu ngo byo kugira ngo ubutegetsi ngo buhinduke vuba vuba kandi mu by'ukuri n'abanyarwanda ubwo bafite mu ruhare kuki bemera kuwingaruzwa muheto bigeze aho ngaho genda abantu bose ntago bazafunga abantu ntago bazafunga abantu bose mbabarire ntabwo bazafunga abantu bose abantu ntabwo bazashobora guhunga ariko abatazashobora kuvuga ni mu gihugu igihe mubona ko muri mu rwego politiki ntabwo mvuga ko abaturage nabo bashobora bafite n'ikintu banakora nabo ubwabo bakeneye bategereje abantu babafasha kuko nabo nta kindi bakora nta n'icyo bazi bakora hejuru ya ziriya ngabo nyuma ya ziriya ngabo ziba zibahagaze hejuru igihe cyose ariko bakeneye kumva bakeneye nako kumenya nabo uruhare rwa igihe Kagame yaje kubabwira ngo nibaze birundanye muri stade bababwira ibi n'ibi 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 nabo bari bakwiye kumenya ko icyo ari cyo gihe bavuga bati twarwaye dufite ibindi bintu byo gukora bira bintu bijyanye na ngo ni miganda idafite gahunda yayo yose ibyo bintu byose barakwiye nabo kureba uburyo haba cyakintu twavuze cyitwa civil disobedience ijyanye no kuvuga ngo imigambi ya leta nkiriya yose y'amafuti yo kubeshya izaje bazaje bayireba baranize bayisuzugure bahoye bati ibyo bintu mutubwira rwose ntabwo ari byo nta nubwo twege twumva tugomba guhate gukora ibintu imirimo imeze nk'aho turi abanyururu cyangwa se insimbura gifungo nta kintu twakoze ibyo rero nabyo ni uruhare rw'abanyarwanda abazaba twumva nabo tuzabibasaba uko bizagenda bigabanuka decline muri ibyo bintu bizahutisha n'urugamba rwacu reka dufate akaruhuko k'iminota ibiri turaza kugaruka tubarebere ibya Rwanda Day tuze kuvuga kuri ubugambanyi mu Rwanda bakomeje kwita abantu abagambanyi ariko twabivuzeho gakeya ariko turaza kubisubiraho turebe icyo abantu bavuga kuri ifungwa rya ba General Rusagara ndetse na Colonel Tom byabagamba ubwo naho mu kanya reka dukomeze kwimvire Lucky Dube muri izi ndirimbo ze ritahuka ijwi ry'Ihoronyarwanda. Reka mbere yuko dukomeza kuri ziriya topic z'ubugambanyi leta y'u Rwanda imaze iminsi irega abantu ndetse n'abainkotsa n'abareba motsi ba FPL birirwa bavuga barega abantu ubugambanyi. Reka turebe bariya abantu 40 mwumvise abantu imintumbi imirambo y'abantu 40 yabonetse mu birwa muri Lake yitwa Hehu, muri Lake ya Hehu iri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ariko ikaba ari Lake y'u Burundi. Muri uhako mu minsi yashize abasirikare benshi b'u Rwanda bari bayisengurutse bavuga ko yazanye tansiyo, hari tansiyo hari sinzi ko abantu mubyibuka twabiganiriyeho, aho abasirikare bavuga ngo mbese haba hagiye kuba iki, leta y'u Rwanda yabifitanye ibibazo na leta y'u Burundi, aho ngo abasirikare batayo hafi batayo ngo yari izengurutse iyo Lake. Uro biragaragara ko bafite ibintu bahishaka. Abantu rero 40 ngo intumbi zariho zigaragara ziriremba kuri muri iyo Lake, aho basanze harimo n'abantu barambaye imyenda ya polisi y'u Rwanda bariho bariremba aho ngaho. Ko bigaragara rero ababishe bashaka kubahisha, hari umuntu wanyandikiye, ampa article yari yavuye kuri kazi wacu avuga ngo Jacques Nziza ngo yazanye yagiye kwiga muri Zambia, ngo ageze muri Zambia ashaka nako ngo aratsindwa atsinzwe ngo atahana ingona gene nabifashe nka blague ngo yizonera Kagame nabwiye ati amashuri yarananiye ariko noneho jyewe ntago nabuze byose nk'uwishe inzoka ahubwo nazanye ingona yo kuzajya dushyira hariya mu muhazi kazajya zirya abantu tudashaka. Noneho iyo article ntabwo nayisomye, kuko impamvu ntayisomye rero ni iyi, nuko munari mu kiganiro kandi bashaka ko nyicishaho mu kiganiro navugaga kuri radio itahuka. Impamvu nayisomye nuko harimo icyambere cyo bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo, kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu wari koloneli icyo gihe yagiye kuvana muri Zambia akaza yikoreye ingona cyangwa avuga nise keretse niba Kagame yaramwohereje indege ye bwite ku giti cye akaza yikoreye nyine avuga ati ajye muri Zambia aje afashe ingona kae nabwo nagera hariya yende Kigali ho birumvikana ko yayijyana nta uyibonye. Ariko sinzi ko icyo gihe Jacques yagendaga yenda Kagame yari afite indege ye kuburyo kujya guhishira izo ngona yazanye zo korera muze kujya gihe ry'abantu gusa nageze aho ndavuga ni yenda zishobora kuba zitaravuye muri Zambia ariko bashobora kuba baranazivanye no mu Rwanda. None se iyo ubona abantu nk'abariya bajya guta mu ruzi imirambo y'abantu bakajya kubashyira bata mu ruzi, buriya ikintu kiba niba ko kuba bafite ingona urumva ko batazi byo kuzibaha batazibaha. Aho nageze ndavuga iri article birashoboka ko yari nafite n'ishingiro, ahubwo tuzongera yenda tuyishake tuzayishyireho, kuko ntabwo wambwira ngo abantu bajye guta abantu mu mazi muri Lake niba bafite iyindi option yo kuba babashyira yenda muri mungona zikabarya ntibazonye ntibazanagaragara. Ibyo nibyo byabiboroheye. Hari abantu benshi rero bamaze ibisi bapfa mu Rwanda baburi irengero baka inzira nyine urumva ko no gushyingura ntibihagi ntibabishobora kubera ko ntibarara bashyingura abaturage bababona birabagoye. Ibi bintu bakora bizagera aho bigaragare, ibi bintu byose barimo gukora ntabwo ari bintu byihisha. Nazo ngabo biragaragara ko bashobora ko arizo bashakaga kuzagira ngo zikomeze ziproteje hatagira yenda umuntu wazibona. Muri cya gihe hari abaperezida benshi bari baje muri bintu bya mu bintu bya AFD ni bari AFD baby byarebaga n'ubukungu nako ni banki nyafurika yashinze gutura amajyambere kuri na Donald Kaberuka. Ndumva ari icyo gihe izo ngabo zari zihari byageze aho rero urumva babona hari zitagaragaza iyo mirambo itagaragaye barigendera. None abaturage bayibonye kandi niba mwarasomye iri article mwarasomye mwarumvise n'amakuru atandukanye muturage watanze interview ndetse ntabwo ari umwe ni benshi bavuze yuko atari ubwa mbere biriya bintu bibaye, ari ibintu bisanzwe bibaho kandi ko iyo mirambo yamenyereye ari y'u Rwanda ari abanyarwanda, kuko imyenda bambaye ndetse no muri karitsiye ahantu iyo nkengero iyo laka ntiri muri zo nkengero za hehu mbona ko muri hehu laka hehu ahiri ahite mu Burundi nta muturage wo Burundi uraburirwa irengero abaturage baravuga ati muri community yacu twese turahari ntabwo turigera tubona umuntu ujya kujugunywa hanga cyangwa se tutazi cyangwa se murambo w'umuntu tazi ituzi nako iyi mirambo ni y'abantu baturuka mu Rwanda ibyo rero nibyo bimaze iminsi bibera muri kiriya gihugu nagahoma munwa niko bimeze abantu barapfa urusorongo leta y'u Rwanda nta mugambi ifite wo kugira ngo ice inkoni zamba ni byiza ko rero abanyarwanda bamenye gutabariza bagenzi babo abaturanyi babo hagira ikibazo runaka bakamenya kubivuga kuko dufite izindi nzira zituma dushobora kubwira yende imiryango mpuzamahanga kugira ngo abantu babo bamenye umutekano wabo ntabwo uvuga ngo ubutabera bwo bazabona ntibishoboka ariko igihe habaye mugomba kwihutira gutabaza mukamenyesha abantu bari bari muri opposition bari mu mahanga kuko mu Rwanda za reprodo za droit de l'homme zaho ntabwo zikora ubwo rero tuve kuri iyi nkuru ivuga kuri bari 40 na twihanganishe n'imiryango y'ababuze ababo nubwo tutayizi ikibazo cy'u Rwanda nyine nuko cyabaye nta n'ushobora no kuririra uwe ubu ni ukwifata ku munwa gusa bakihanagura unarize ni nabyo ni ikindi cyaha murabyibuka ko igihe M23 yarwanaga muri Congo abantu bapfaga cyane cyane babaga bavuye mu Rwanda bene babo babaga baravuye mu Rwanda kujya kwifatanya na M23 ntibemeraga ko imirambo yabo igarurwa mu Rwanda yabaga rero yagaruwe kubera yenda impamvu z'uko ari abantu bazwi batinye yuko baza batinye ko bizamenyekana barabazanaga nabo bakababwira bati mureke bashyingure igisirikare ntihazagire n'ikiriyo mukora ni wanya abasirikare ko bashyingura hanyuma abantu bakarira mu buriri bwabo badashobora no gusurwa ngo bagashyiraho curfew cyangwa se curfew mu Kinyarwanda niba yitwa ndumva nagira Ikinyarwanda cyane kitangiye kugenda kafi ni gihe abantu numukwabo ndumva ari umukwabo hamwe cyangwa se ni umukwabo cyangwa se umukwabo hamwe abantu bavuga ko badashobora guteranira ahantu batarenze umubare runaka bavuga ati nidusanga hari abantu barenze babiri tuzabafunga ibyo nabyo bagiye bishyira rero mu biriyo mu bintu by'icyunamo bakabwira ngo niba muri ntimuzashiterane muri benshi bitazagaragara ko muri mukiriyo bakazaba ati ninde wapfuye bagasanga ari umuntu wabaga muri Congo noneho bikajya muri za raporo za ONU ibyo bintu byose mwagiye mubikurikirana mwarabyumvise nibyo rero biri hariya muri kiriya gihugu niho bikwereka ko igihugu kigeze ahantu habi cyane mbere yuko dukomeza kuri ibintu bya FPR ntabwo FPR turaendera kubivuga mu magambo magufi cyane ibintu bya FPR ntabwo bizigera biba byiza FPR iriho irakomeza kurindimuka irakomeza kujya iwandabaga abantu bayo bose hari umuntu wambwiye ngo Jean Paul ngo ushobora kuba ngo uri umu extremiste ngo numvise ikiganiro cyawe ngo uvuga ngo FPR ngo isigayemo ngo bazivamo ngo isigayemo rucagu ngo isigayemo ngo rwarakabije ngo ubura ngo washaka kuvuga iki ntabwo ari bo bonyine navuze by the way nubwo naho ari cyo abantu b'abantu bende bumvise kubera ko bashaka gufata ibyo gushanga bariga abantu ibintu byabo bishakira ntabwo ari ibintu navuze kandi cyambere umuntu wabihimbwiye ni umuntu wo muri FPR ntabwo afite impuhwe kuruta impuhwe abantu ntabwo afite impuhwe kuruta iyo miryango y'abo bantu navuze kuki ari we wabibabajwe cyane niyo extremisme zanjye reka rero nongere mbisubiremo kuvuga ngo FPR isigayemo bazivamo nta extremisme irimo ni ukubera ko icyo navugaga kandi nongere ngisubiremo nuko bazivamo ntabwo ari we uzi amatwara ya FPR kuruta Dr. Théogène Rudasingwa cyangwa se Gérard Gahima ntabwo ari we uzi amatwara ya FPR kuruta abantu nka Patrick Mazimpaka cyangwa se Jacques Bihozagara cyangwa se bari abantu bise bashaka kugerekaho imisaraba bitwa ba Joseph Mutaboba n'abandi ba benshi twagiye tuvuga mu minsi yashize kuvuga ko FPR rero ari ya ahari ya Rucagu na narwara kabije nuko ari yisi nibo basigayemo ariko mu byukuri ntabwo ari bo bayizi kurusha abandi baje ni nko kuvuga ngo umuntu yatangiye company ya business arayishinga yandika za bylaws yandika ibintu byose bishinzwe na bikuni zakura iko ateganya kwikora vision yayo hanyuma byagera hagati bakavuga bati okay hakaza abandi bantu bayirimo ba mambre abo ngabo rero akaba aribo birirwa nyine of course bavuga success iyo icyo kintu nyiri ubwite adahari cyangwa se adafite opportunity ingana niyo umuntu kugira ngo navuge achievements zayo ibyo rero nta soni mbifitiye nta extremism irimo kuko niba ku munyamuryango wa FPL bisaba urumva chagwe abantu bucyoyo bamushimira nuko avuga ati cravate yanjye ni foto ya Paul Kagame masogisi yanjye ni Paul Kagame ishati buri kintu cyose ikariso ni Paul Kagame abantu bose batazakora nk'ibyo ngibyo rero ntabwo president Kagame azabikunda icyo ashaka ni ukugira ngo abantu bose abanyamuryango cyangwa se mu myanya bazaje bagenda nyine bameze nka bwana Rucagu amasogisi ari ikirangantego cya Paul Kagame kuko ni we FPL kandi Rucagu arabipotenga neza arabyerekana neza cyane FPL ibara rya FPL na Paul Kagame FPL Paul Kagame FPL Paul Kagame ni ukuvuga ngo FPL ntabwo ari ideology FPL ntabwo ari ideology ahubwo FPL ni President Paul Kagame ibyo rero ntabwo nabisabira imbabazi nzongera mbisobanura igihe abantu bazaba bafiteho ingingimira nuko niba ariko byitwa nuko abo bantu batarusha abandi ubunyamuryango kandi akaba aribo ubariho basarura amatunda kubera iki kubera ibintu nyine byo kujya birirwa basingiza no kogeza Perezida Paul Kagame ngiye kubasomera article ijyanye na ruswa mu Rwanda yanditswe n'ikinyamakuru cya New Times yanditse ivuga kuri ruswa mu Rwanda n'abantu ngo barezwe ruswa mu Rwanda aho bashaka gukomeza guhisha ibyaha byabo aho bakomeza kwerekana yuko mbese ba rubanda abantu ruswa mu Rwanda ikorwa n'abantu bake cyane kandi nabo badashobora yenda kuyigira kuyafe kuba yaba ikibazo gikomeye mu Rwanda cyangwa ingora abahizi mu Rwanda hari ahantu okay rinda titre nyine bavugaga impamvu abantu bazwi cyane mu Rwanda cyangwa se ibigo bikomeye atari byo biregwa ruswa ukagira ngo cyakora iyi titre niyo ni nziza cyane kubera yuko abakora ruswa ntabwo ari bo baregwa ni bya bintu twavugaga ubushize hamwe babaze igikoko bakagitwika ngo kubera ko cyari ubwatsi hanyuma ibyari abantu n'inka n'amatungo byose bikagirwa ibyere ubwo rero aho ngaho niho ni ya Animal Farms ya bavuga mu Bwongereza yo muri za mirongo 1880 hafi bishyira 1990 ngo ibiro by'umuvunyi byerekanye abantu barezwe ruswa mu bantu berekanywe harimo uwitwa Cyrille Turatsinze wahoze ari secretary general muri ministere y'urumva yakoranaga na Musoni James uzi ibintu aregwa ngo araregwa miliyoni ebyiri ngo yariye miliyoni ebyiri ngo no kuba yaragiye atanga amasoko mu buryo butemewe n'amategeko ngo muri za ministeri mumbwire miliyoni ebyiri nizo bamurega bibagije yuko hari ibintu byinshi byagiye biba muri FPL abiye gutanga amasoko yo kubaka amatara ku mihanda ibyo nta muntu biregwa ni sawa kubera ko bifite ababikoze bitoka n'ubikoze cyaha kiba icyaha biturutse n'uwagikoze ibyo ntacyo batwaye noneho abantu bagiye wariye miliyoni ebyiri binyibutsa uwahoze ari ministre ndibaza yari ministre cyangwa yahoze ari secretary general nawe witwaga Bikoro ni Bikoro Munyanganiza I think warizwe nawe miliyoni nako nta nubwo ari na miliyoni ebyiri uko byagenze we yahaye umuntu isoko amuhaye isoko ryo kuzana delivering ibintu muri leta cyangwa muri ministeri hanyuma uwo muhindi amushimira kumuzanira amakaro kubera ko yubakaga inzu ye mu Rwanda aravuga ati nanjye kubera isoko nabonye reka nzakuzanira aya makaro ntabwo yamubwiye ati mpa amakaro mbere yuko nguhiri soko uretse ko niyo nayo ubwayo ni corruption nubwo yabifata na nyuma byose ni corruption ariko ntabwo ari cyo kintu yabaye condition yuko amuha iryo soko arangije bamuvana ku kazi baramufunga ayo makarongo yari afite gaciro ka miliyoni 2 ngo y'imisoro ngo ntabwo yishiye misoro yagera kuri miliyoni 2 uwo ngo warafungwa uwaguze indege akayitirira Jean Paul Nyirubutama akayitirira Nshuti Manase udashobora n'uyu munsi ashobora kuba nta modoka afite ariko indege yafite indege imwanditseho ashobora ko nta nubwo yagiye kujya gucavuringa nashobora no kugenda no muri business class ashobora kuba yagenda muri economy class ariko ntabwo ngo afite ikibazo kandi yanditsweho indege abantu babikoze abo ntabwo nabere nta kintu bashobora kubavugaho ariko uwariye miliyoni 2 ngo yatanze isoko yenda ry'impapuro cyangwa se za preimprimante uwo nguwo wari muri gereza ndetse niwe ubaye uvuga ngo u Rwanda rurwanya corruption ni ukunga uko bizajya bigenda bazajya bareba ba bantu nyine badafite ubavugira badafite badafite uzaza no kubasura uwo nguwo bagende bamukubite muri gereza bamubike miliyoni 2 mumba nawe munyumvire ruswa iri mu Rwanda inuma mu Rwanda miliyoni 2 iyi gitsina bavuze ko abagore 95% 95% 85% basaba akazi bakorerwa batanga ruswa ishingiye ku gitsina ni ukuvuga ngo ufite amafaranga nabo ni nka 85% uwo basaba amafaranga nayo birenga cyangwa se biranarenga 85% abatanze ruswa ishinze ku gitsina ishingiye ku gitsina hanyuma abari muri business isanzwe ari gutanga amasoko bafata mu bantu bose musore nta urimo Jacques nta urimo nziza nta urimo ngarambe nta urimo ibintu bya FPL byose tuzi aho ruswa ziri nyina aho bagomba guha isoko cyangwa ibyo cyangwa ubujije isoko FPL niwe bavuga ko bamari garuswa yindi hanyuma bafata umuntu wa miliyoni 2 z'amanyarwanda ibihumbi 4 sibanze bitatu n'amadolari 200 y'amanyamerika bamukati imyaka 5 ariko mwumve n'abandi bantu ngo basanze harimo ruswa nyinshi cyane ngo turatsinze ngo yafashwe ngo yibye ngo yari ruswa ngo yitwe ngo Jerome ngo nshimiye Imana ngo kubera ko yamuhaye isoko ubu ngubu arazira yenda ko nta gaciro niyo basanga yaratanze agaciro kangana miliyoni 2 byararangiye nta n'urubanza ruba rurimo nta na conviction birimo ngo harimo ngo abantu ngo abashoferi ngo abantu b'aborozi ngo bayukuriye imiryango ngo abunzi abapolisi bo mu rwego rwo hasi ngo leaders ngo locals ngo nako ngo local leaders babandi bo ku rwego rwo hasi ngo n'abanyonzi seriously ngo n'abantu baroba abarobyi aho ngaho ngo niho ngo hari ruswa ngo basanze ngo uretse ngo turatsinze miliyoni 2 niba turatsinze ari permanent secretary miliyoni 2 niyo mafaranga menshi bashyize yagiye kuri ruswa mu Rwanda se barashaka kwerekana ko nta kibazo bafite yewe nababwira ejo bundi yuko muri Ebola berekanaga yuko ngo ntayihari ngo abantu ngo bamushyize muri karantene bashaka kwerekana mbese isura badafite kwiyerekana uko batari sinabe baravuga ko ngo mu minsi yashize ngo witwa Louisia Cyanzayire muramwibuka ko yahoze akuriye nyine iyo ofisi y'ubuvunyi ariko yahoze ari n'umucamanza mukuru ngo aba MPs ngo bamuhaye amabwiriza ngo baramubwiye ngo kuki ngo muri radiste yatanze ngo ntabakozi ba guverinoma barimo ni ukubera ko azi ubwenge nyine ushyiramo abakozi ba guverinoma gute se washyiramo se nde ukarekane none se urashyiramo umukozi wa guverinoma we urumva ko we bamuvanyeho ko yakatashyemo se ngo yavuze ati ndarega
ndarega turatsinze hari yitwa turatsinze hanyuma ndeke ibingira ufite uruganda ruri hariya mu Bugesera rukora za ji ari general ndetse ukuriye inkera gutabara bijeye nazi musheshara we ungana gute ntasohoka mu gihugu turabizi ngo tubiyewe na Godfrey Monsieur bamuha ngo nizamwe zamufashishe cyangwa niba yarubatse wowe wenda ushobora kuvuga uti arabashobora kuvuga ati ariko nawe urabizi ko abantu bashobora gufata inguzanyo inguzanyo se iyo bayiha umwe bakayima undi iyo nayo ni ruswa none se ninde wundi ufite ububasha ko yakubaka uruganda ariko badashobora ko badashobora kurumuha afite uruganda rwa ji mu Mutara ntabwo berigera bamubwira ko yari hari ruswa yatanze wowe ucyanze akavuga ati se jyewe ndaregande ndeke bingira se ndeke se General Rutatina ufite hotel hari ya Kicukiro yayikuye hehe akuriye brigade ishinzwe akuriye special forces zera special forces ntabwo ari ubucuruzi ni gute wavuga ko mu general afite iyo hotel warangiza uzi ko ahembwa amafaranga yenda 150,000 cyangwa se 200,000 ku kwezi aho ba mu nzu 500,000 ibyo se bishobora kuvuga ko ayo mafaranga ava hehe we acuruza hehe none se jyewe andi cyanzayire narega turatsinze ngasiga general Rutatina ufite iyo hoteli none ubwo urumva icyo gihe nzavuga ko ubwo fairness yanjye nk'umuntu wakuriye urukiko rw'ikirenga izabiturutse izabiri hehe avuga ati reka noneho ndege ndege turatsinze ndege General James Kabarebe ushobora kuba ufite share mu bintu by'amadege kandi nta handi hanakora uretse mu ngabo yena amategeko cyane ntiyabemera ko banacuruza ndeke n'uwo bingira numva ngo bagura amazu inaha iyo ni inkuru tuzakurikirana mu gihe kiri imbere muri Amerika ntibabaza ngo bituruka hehe ukare ureke Jeannette Kagame uravuga uti se ndarega turatsinze ndareka Jeannette Kagame ufite ishuri Green Hills Academy umushinga yibye abandi bantu utari uri umushinga we bagashyiraho igitugu bakawiba barangiza ubu ngubu akaba afite abana yigisha yigira za miliyoni cyane ryose akiri umufasha wa Perezida wa Repubulika mukavuga ngo nta intere confidentere ziri muri ibyo bintu none se nzarega turatsinze hanyuma ndeke Jeannette hanyuma iyo fairness zabiri he ibyo bintu byose rero akaba ari byo ngo iyo article ntabwo dufite umwanya uhagije ngo tuyisome yose ariko iteye irababaje cyane babishyirira amahoteli ba pasiteri wiyo nk'uko umunyanalisi yatwandikiye atubwira ati ba Warren ba Andrew Mwenda ba Bill Clinton ba Tony Blair batizwaga indege za Perezida Paul Kagame ruswa irenze izo ngizo ni iyihe ruswa rega isobanuye ni ukugira ngo uhe umuntu ikintu kugira ngo ubone faveur kuri icyo kintu ushaka bidaturutse muri competition yenda kumenya cyangwa se ubasha ufite ugahabwa avantage bidashingiye ku bumenyi bwawe cyangwa ku bubasha igihugu cy'u Rwanda gifite korupsiyo ku kizi kuyihisha gusa manipulasiyo nk'uko yabikora mu bindi byose ibyo rero ntabwo twabivuga uyu munsi ngo tubirangize ni ryabaye pratique yo mu Rwanda ibyo bintu byose nyine bya za ruswa uburyo abantu babona ibintu kubera abo bari bo cyangwa se baziranye nabo ni ibintu mu Rwanda biteye isoni Jacques Nziza wasigaye yirirwa nyine yigamba hariya mu Rwanda niba utagiye kuzajya wirirwa upfuka ukubita ipfukamiro hasi umuramye akazi kwa hehe aho waba uri hose ntushobora kubona akazi abantu basigaye bavuga bati nakora iki hagati y'akazi kubera ko nimbura akazi nzasonza ni nsonza nzabigenza gute se reka niyemeze nta kundi hari ikintu uyu munsi General Kagame yabonanye n'abajenerali abajenerali i Rwanda kwa kundi murabizi neza ko reka tuze kubigarukaho mu kanya yakoze meeting igiye kubona n'abasirikare bakuru mu rwego rwa generali turaza kubavugaho mu kanya katarambiranye reka mu kanya gatoya tuye twumva
iyi ndirimbo ya Lucky Dube tuze kugaruka kuri iriya meeting ya Kagame yakoze n'abasirikare bakuru. Nahoze nibaza ndavuga nayo kubundi urubanza kugira ngo bahitemo yuko rusomo kwa gatanu ntaho uhuriye nuko bavuga batireka turebe uko urubanza rwa Jean Kayimba ruzagenda natwe duhite dusoma rwacu, ariko ubundi urwabo rwa Mutabazi rwarangiye kera cyane, rwararangiye. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose bo barashaka kugira gusa ngo urubanza rw'ikigirwa wa South Africa niyo karubaye uko byagenda kose uko byagenda kose bazahite bavuga bati reka dushake noneho topic urabine ko barabikora cyane ahubwo buri yashaka kuzapfa n'umuntu mu minsi mikeya irwanda ubundi babonye bashaka kugira ngo habeho hatabaza kuba criticism ku bintu bijyanye na regouvernement y'urwanda baravuga ati kugira ngo bandike ku Rwanda cyane reka durebe ibindi bintu twavuga babashinge donc focus yabo ijye ku muntu aho kugira ngo ijye ku Rwanda noneho ngo Rwanda rutajya muri record rwavugaho ibintu bibi cyane baravuga iyi ni ibintu ni strategy ya Jacques niwe yandi giye yaranshobeye cyangwa yakagamo ubwe ariko biranyica cyane ukuntu buri munsi mbere renda buri munsi yo bafite ikintu nk'iki ngiki byabaga mu gihe oni yoni yabaga ifite raporo igiye gukora kubira ibintu byo muri Congo involvement z'u Rwanda muri Congo leta y'u Rwanda yagerageza gishoboka byose ikareba nk'umujenerali ikamushyira muri gereza cyangwa se igahitana nk'umuntu kugira ngo ibintu byinshi mu Rwanda bavuga ku muntu aho kugira ngo barebe izindi policies ko baravuga ati gifite priority ni iki ntimuzikangi rero bakoze amahano nkayo ngayo n'ubushize nkuko bagiye bayakora mu gihe cyarangiye bamwe baravuga ngo hari ngo abantu ngo nabapfumu ngo nabahanuzi ngo niki bagera nta strategy y'urwanda igihinduka leta y'u Rwanda nimwe buri gihe ibintu byawe biri predictable ushobora kuba reba ukavuga uti dore ko ibintu bizagenda reba nkuko Kagame yagiye kubona n'abajenerali icyo kintu ashaka kugira ngo tuvugeho none yagiye kubona n'abajenerali kubera ko abizi ko agiye kujya muri Amerika akahazamara amezi abiri cyangwa se amezi atatu cyangwa se reka tuvuge n'ukwezi kumwe niyo minimum ashobora kwamara muri Amerika gute azajya muri Atlanta ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 ahazajya muri Rwanda Day ibyo rero akavuga ati ninjya kumara kuyako impamvu aje muri Rwanda Day batabanyarwanda rero bataza kwibaza ngo hari hari urukundo afite abanyarwanda icyo kintu yenda tugitindeho gatoya abantu baravuga bati Kagame ngo yakoze Rwanda Day ngo yaje kwikwiza abanyarwanda icyambere cyo nta banyarwanda azasanga Atlanta bazuzura sare abantu bose bazava muri Canada abandi bave muri Amerika babandi bi ngaruzwa muheto nyine babandi bimeye kuri inkoma mashi baze kuza je niyo mpamvu buriya nemera baba abantu batanu batandatu icumi ariko baba abandi b'abagabo bavuga bati giye biriya bintu biriya mafuti sinyashyiki bakagenda bagafata ibyapa bakagenda bakavuga ku mugaragaro yuko Kagame ari umwicanyi bakavuga ko ari adakwiriye muri sosiyete nyarwanda baba babiri cyangwa batatu bishyize hamwe abo ngabo nibo bantu bakenewe mu Rwanda biriya byo kuvuga ngo abantu ngo buzuye ngo stade ngo abandi ngo biriwe ngo ibyo si bivuze iki bantu bazanywe ku ngufu nk'ubu bagiye gupakira abantu indege eshatu abazaneje ejo bundi barazaga barira ahangaha muri Boston bavuga bati turarara hehe ni hehe hahendutse twaje ahangaha nta n'udufaranga ayo twari dufite twahaye leta na turashaka ahantu twagera ariko nti bakazatwandika kuko twagiye muri Rwanda Day tukazagiye ejo turagira i Rwanda tukabura business zacu abo ngabo niko bagiye kubazana no muri Atlanta Atlanta reka mumbwire community y'abanyarwanda bizi ko bahari ndahazi ko ari abantu bazima ndahazi ko ari abantu bacu bahari ariko a community y'abanyarwanda yagiye gushaka muri nicyo kintu cyo kwikuntu Kagame rwose nta hana hamwe akeneye ku abanyarwanda nta n'ikintu na kimwe biba mubwiye Atlanta giye yo muravuga muti se ariko ubundi community ya mbere y'abanyarwanda bimbanze iri muri Ohio muri Ohio niho nabonye hari community nini y'abanyarwanda ikaba ikurikirwa niyo muri Maine muri Maine hakaba hariho community y'abanyarwanda hari pro government official abantu bakubashyigikira leta y'u Rwanda b'abanyarwanda b'impunzi benshi bari muri Maine kuki atarakorera Rwanda Day muri Maine niba koko ake ashaka ari Rwanda Day ari y'abanyarwanda kuki atajya muri yandi iri y'abanyarwanda ayaje Boston yaje yagiye Chicago aho hantu ntabwo ari hariho history y'abanyarwanda benshi cyane reka dufate abo bantu bose yakoze Atlanta rero none hagiye noneho muri iyi minsi Atlanta nta bantu b'abanyarwanda barenze 30 bahari ni gute ashobora kuvuga ngo ashobora kwahitamo aho guhitamo Ohio guhitamo muri Maine reka nkubwire n'ahandi hantu yenda ari gutekereza ni muri Michigan ni muri Indianapolis niba koko ashaka abanyarwanda ni muri Dallas te muri Texas kuki se aho hantu hose atarahatekereza akaba ashaka muri Atlanta ikintu gusa namenye uyu munsi nuko muri Atlanta kubera ko impamvu nange nabyibajije nuko mu lobbyist we izina rye ntabwo mwibuka abanza yitwa Andrew umwe mu ba lobbyist bakomeye cyane ni haba babandi bashaka kugira nyine ngo bazateranye n'arangira agenda avuge ati ntimureba abantu mureba abanyarwanda bashyigikiye umukuru w'igihugu cyabo bya bindi bya miliyari ariho ashaka noneho bahite bazimuha nibyo ngibyo bituma ajya kujya muri ariho ajya muri Atlanta ariko kubyo umuntu abanyarwanda ntabwo ariyo community nini ari ibyo yanaje no muri Washington DC naho hararuta abanyarwanda bari muri Atlanta sibire rero Rwanda Day ntabwo twayivuze cyane ariko njye araho bigiye ukavuga uti hari gihe abantu ugira ngo twa nyine umuntu agira agata mutwe nyine ukibaza ukavuga uti ariko umuntu azajya Atlanta ajye kwicara imbere ya Kagame amaze gushyira urusagara muri gereza ashyize Tom Byabagamba muri gereza ashyize Kabuye muri gereza mwumve ko mvuze abantu muri FPR gusa kubera ko Rwanda Day ubundi ntabwo ari igihugu ni ya FPR niyo yazanye iyo gahunda abantu bayorganiza nabitwa Aimable bayingana bo muri FPR Aimable ntabwo ari umukozi wa leta ntabwo ari umukozi nta muntu nahembwa n'umushahara wa leta ahembwa na FPR niyo bayorganiza nuko ngo kira kintu ni cya FPR igihe rero bikwereka ko umukuru w'igihugu atari umukuru w'igihugu ahubwo ari umukuru w'ishyaka n'igihe yamaze gutorwa akayorahirira kuyobora abanyarwanda yarangiza akomeye kugira ibintu byo ivangura akajya gutanga avantage ku bantu ba FPR gusa nyine bikwereka ko nyine atana ubwe Kagame ataza akazi akora kariko ataza akazi ka presidence akariko kuko n'uyu munsi niyo mpamvu agikomeza kujya yirwa agenda ahantu hose buri kwezi ngo Rwanda Day muri Amerika habaye Rwanda Day eshatu ahubwo se ubwo ikintu ashaka kuvuga ni muri Canada habaye mu Bwongereza habaye indi mu France niba yarapfubye cyangwa yarabaye simbyibuka mu Bubiligi nayo banza yarapfubye cyangwa yarabaye nanone yarapfubye iyo bari bateguye hanyuma bagatinya imyigaragambya cyangwa se uko byagende kose ariko ntirigera iba muri Afurika ntirigera aba mu Rwanda iyo Rwanda Day itaba mu Rwanda harya ubwo ni Rwanda Day ni Rwanda Day cyangwa ni America Day ibyo rero ni ibikwereka nyine agaciro Kagame aho umunyarwanda niba koko agiye muri Atlanta yakurikiye iki abanyarwanda bo muri Atlanta tuzi bashobora kuvuga ati niba batumye ajyayo nabahe inyungu rero ziri muri Atlanta turazizi niho hari ko sosiyete nini ya Coca-Cola niho hari umulobbyist we uwo nguwo niba si izina rye ntibuka neza wari hakorera niho hari hegeranye na birabiro bya za FedEx n'ahandi business irakomeye cyane muri Atlanta kandi kindi ukibuga cy'indege cya Atlanta cyangwa Atlanta nyine nkuko babivuga nicyo cya mbere muri Amerika kiri nicyo cya mbere muri Amerika business airport muri Amerika ni Atlanta kubera iki impamvu z'ubucuruzi Kagame rero turabizi neza ko ibibazo byose nyine ibintu bye byose abibona presidence abibona mu rwego rw'ubucuruzi success ye cyangwa se sizi ko nayita mu Kinyarwanda muri presidency ye ayibona mu rwego rw'amafaranga ngenda mu modoka ki afite Range Rover afite by'Abanyamerika afite nako y'Abongereza afite Cadillac y'Abanyamerika afite Benz y'Abadage ubwoko ameze nk'umuntu mbese w'umusitari w'umucuruzi gusa kandi na Obama na President Obama afite ubwoko bumwe bw'imodoka iri ya best ya Cadillac nyine ntabwo ahinduranya imodoka nka biriya bya President Kagame ibyo rero niho kwereka umuntu nyine abantu umuntu utarigeze ugira ikintu barimo bita mu Rwanda ngo ni basankintu barangiza aha biboneye akabura icyo afata arabona ko iyo imwe itamuhagije Benz itamuhagije kandi nubwo yagira ebyiri zitandukanye akaba afite niba avuga ngo ni convo ya Benz ziragenda ari eshatu niba ari ya Cadillac nayo zikagenda ari zingahe niba ari Range Rover ni Range Rovers kubona ko nyine iyo ni bwa mururumba we niyo mpamvu ubona ko presidency ayibona mu rwego rw'amafaranga akari iki kimujyanyiro muri Atlanta kubere ko ni umujyi w'ubucuruzi kubera ibigo nyine bikomeye by'ubucuruzi bihaba ariyo nabwiye bya Coca-Cola niho headquarters zayo ziri akaba na FedEx iba muri Tennessee niba ntibeshye nayo ikaba ari miles nkeya uvuye muri Atlanta bituma rero nyine we ubucuruzi bwe inzira zose arimo kureba ari mu nzira z'ubucuruzi ariko yananiwe yamaze kumenya amaze nka wa wundi wananiwe gufata ngo mbese ngo nshire ngo akaryoshye ngo cyangwa ngo mire umuriro ibyo byose akaguma hagati na hagati ntareka ubutegetsi ngo noneho yinjiye mu bucuruzi kandi n'ubucuruzi nabwo ntashobora kureka ngo agume ku butegetsi byose arabikunda rero ni mu rurumba wenyine ni ibintu bisanzwe ubibona n'ubyo ibintu by'amodoka yatunze ari nayo mpamvu abanyarwanda akomeza nyina akavuga ati nzapakira abanyarwanda bagende bagira hariya ko bazabirwa bankomera mashi indege zive mu Rwanda imwe se ebyiri zirare baze bicere hariya bavuga batereka twifotoze babone ko twakomye mu mashi FPR ijye hariya ikareba ukuntu imaze gushwanyagurika abantu bagize ibibazo uko bangana barangiza bakaza ahangaha ngo baje gukomera amashya Perezida Paul Kagame ba mutima muke rwose bo mu rutiba babandi batajya bumva mu minsi yashize rero nahoze ndeba emails zagiye zandikirwa zandikwa n'abantu bo muri FPR bagiye baduha badukopeza abantu bamwe batubwira ati umuntu nibwo akijya muri gereza ubwo bavugaga Rusagara ariko mureba abantu bamaze kumurega icyaha cy'ubugambanyi ndagerageza kubasomera emails nako information nkeya twabonye kuri abo bantu hari abantu bagiye bandika bavuga ko ngo abantu ngo bagiye ndabisamarayizinga kubera umwanya dufite ari mutoya usigaye reka ndebe umwanya dusigaranye ni iminota 18 gusa kandi hari abantu babonaga basa nabo bashaka ijambo ariko sinzi ko turi buze gushobora kuri ba ariko abantu ikintu cyaranze izi communication zabo naho bavuga ko abantu ari ngo ni abagambanyi ngo ntabwo barigera bajya mu rukiko ariko guhera kuri buri muntu wese aba depute aba cadre ba FPR bitwa abajene mu Nyakayanza abantu bayoboye abasenateri abantu bayoboye ibigo bikomeye babaye abantu bitwa bari aba lawmakers barebaga bakoraga ibintu by'amategeko dekende twumve mu Nyakayanza ngo mu Nyakayanza ngo murakoze cyane ngo kuduha ngo update ngo kuri abagambanye abagambanyi munyakayanze yita abagambanyi Rusagara murakoze itabwo ni ukwigura ariko se babaye reka tuvuge ko Rusagara ari umugambanyi ariko ninde umugira umugambanyi ni munyakayanze ni Ngarambe François ni Musoni James cyangwa inkiko zigomba kubanza zigakora zika exhausting ndetse n'abatanga buhamya bakajyaho bakavuga icyaha cy'ubugambanyi kikamuhama mbabwiye nta mwanya dufite genda niba muzabishaka abantu bazanyandikira bakambwira ko bifuza kumenya ibyo abantu babivuzeho dufite e communication nyinshi cyane zirenga 50 izi aba bamutsi n'inkurikizi za FPR bagiye bavuga ku bijyanye n'ifungwa rya Jean Rusagara na Colonel Byabagamba abagambanyi hari ari amakuru menshi tavuze uyu munsi kubera ko igihe dufite n'igita ariko tuzayagarukaho minsi iri imbere hari ibintu byinshi tuzagenda tugarukaho byo ariko reka mbanze mvuge kuri iriya nama ya Kagame yagiye gukora yabaje n'abajeneral iriya nta yindi ntidushakire hirya ntabwo bisaba umuntu w'umucukumbuzi Kagame afite ubwoba baravuga ati ngiye kujya muri Amerika buri gihe yagiye kujya hanze nari natangiye kubivuga sinzi ukuntu biciye mu kabiri ariko yagiye kujya hanze azamara igihe kingana gutya kandi abizi neza ko abantu babizi ko azagenda kuko ubundi agenda atunguranye yagiye atunguranye abari nka Gambo yakoze akavuga ati yenda se bazankorera kudeta cyangwa ntawe bazankorera ariko ubu nguye kubera agira avuga ati ngiye kugenda nzamara igihe kandi birazwi neza ko buri kwa cyenda mu kwezi kwa cyenda haba hari iyo bita General Assembly yo muri UN nicyo kimuzanye naki aje muri General Assembly ya UN akavuga ati reka mbonereho nze kuza kuri abanyarwanda ngiyite ko ari Rwanda Day ariko mu by'ukuri nta yindi mpamvu ni ibyo bintu by'ubucuruzi no kuba aje muri General Assembly ya UN nta burukundo nta muntu afitiye abanyarwanda niyo General Assembly yajemo adashobora gusiba kubera ko nyina making za contact ikindi none akavuga ati nindamuka ngiye reka ndebe message abantu Kigali banyereje kubijyanye n'iriya nama
iriya nama ya generali yabereye muri Kigali reka yenda twe tuvuga kuri ya rugendo runyine agiye gukora akavuga ati reka ngiye guhabura abasirikare kuko arabizi neza ko niba ari ikibazo afite agifite muri agifite muri mu basirikare cyangwa se mu bantu ba FPR aravuga ati reka mbanze mvugane nabo mbahabure mbabwire ni Rudasi Rusagara yagiye yagambana igihugu ati none twamufunze ariko namwe ntabwo nzabarebera izuba ariko ubundi uyu ni perezida bwoko kibundi ku rundi ruhande perezida uri muri Minadef buri gihe ariko kuko nta rundi rwego turumva asura buri gihe uretse Minadef mwarimwamwumva yagiye muri ministeri ya Minagri mwarimwamwumva yagiye muri ministeri yo kubona n'abakozi bo muri justice uretse ko byo ntibiye bya binakwiriye kuko kujya kubona abo ba justice noneho ni ukujya kuyiroga no gushyiramo buriya bumara bwe bubi namwumva yagiye kubona n'abakozi bo muri ministeri ya siporo hari ahantu birirwa bakora amagenda si ubundi ko badatangaje uyu munsi ko ari wagomba gutangaza resulta abasomye uburyo yende ko byagenze munsi simbizi niyo ba makuru umwe yafite mwatwandikira muri minota icumi isigaye tukayatangaza ubundi sekafa yagomba gukora cyangwa sekafu yagomba gukora ruling kafu yagomba gukora ruling yagomba gutanga decision ku bijyanye n'imanza za barezemo u Rwanda nayo ikajurira ivuga yuko bari abantu babeshyerwa urubanza uko rwagenze si inkuzi ariko reka turaza kubashakira mbere gato yuko dusoze aya makuru Kagame ko atarajya muri ministeri ya foreign affairs ngo tumve ngo yagiye kwa mushiki wagiye kubona n'abakozi ba kuki ministeri y'ingabo ariyo yibandamo buri gihe ibyo bindi tuvuga ngo Kagame aracyari umusirikari ngo ni umunyagitugu ni umujenerali bakavuga ngo ahubwo mwibwo muranenga leta ngo mwanga leta ngo murabasenga murasebanya gusa none se ubwo ni ugusebanya noneho nibatubwiye bati ubushize yari hamwe yari muri no mu buyobozi yenda bw'iyi ministeri y'iniye kuki atoranya Minadef buri mwaka ngo nukubera ko ngo ari commander in chief se bivuze iki hamagara generale Kabarebe uhamagare generale Nyamvumba yenda nushaka uhamagare n'abapolisi uhamagare n'abareserve n'abibingira ubahamagara abantu ko ari batanu bari abantu bashaka hiki nukuvuga ngo nta nubwo wizeye leadership yawe hamagara abantu bazane mu biro byawe wabwira uti dore ibyo nshaka bagende batange message ubu niyo leadership uvugana nabo bayobozi niba ubafite icyizere niba utafite icyizere vanaho umushyireho undi uzagira icyizere azajya kubwira ati message Kagame ashaka ni perezida commander in chief ugenda byemera n'ahandi hose perezida kenshi basanze bakunze kuba aribo ba commander in chief b'ingabo batanga amabwiriza yanyuma bafite ariko ntabwo bivuze ngo uzajye kubona na ba section commanders wagiye kubona na ba suriyetena ngo bashinzwe ngo political affairs ngo muri kompanyi wagiye kubona ngo warangiza ukajya kurega abantu ngo bagiye ngo chip popularity ngo abantu ngo bashaka kwimenyekanisha nuva mu byaha bimwe baregaje n'ako bimwe byaha birimo ngo agira popularity mu gisirikare ngo kubera ko ngo ajye kwimenya ngo abantu baramumenya ngo gute ngo abonana na ngo ni gute ngo abasirikare ngo ngo bate mu rwego rwo hasi ibyo ntabwo nabisubiramo ariko Kagame ajya kubonana na ba majoro na ba generali bandi bashinzwe za division nkande mu gihe azi ko afite abakuru b'ingabo uwo bita chief of staff akagira n'uwo bita chief of defense staff ari ukuvuga ngo bariya ba generali mushyo kamanzi majoro general majoro hamwe na generali Nyamvumba abo ngabo ari bagomba kumubwira bati dore uko bimeze mu gisirikare dore nibyo basaba nibyo iyo ugiye kuvuga uti ndagenda noho mbonera ba Mubaraka mbonera ba naba generali kanaka umuntu wese ufite ibyo generali ni ukuvuga ngo urashaka kugira ngo noneho ubibonere uvuge uti menye ko bambonye presidence yanjye bayibonye ariko ntabwo yari leadership ntanubwo yari yo commander in chief wateranyije ba generali keretse niba wahamagaye kuri dine ibyo ngibyo birumvikana ugafungura champagne akubwiye ati thank you for your service mwarakoze akazi kanyu ndakemera ariko ni intimidation ni bya bindi yo gukomeza guhabura abasirikare
yuko ushaka kubatera ubwoba nabo baremeye nyine babikanje niyo mpamvu bagiye kuzashura usorongo ariko ngiye nkibaza nkavuga nti se okay reba Jacques Mbarahunze Jean Habyarimana yaragiye General nako ba Colonel Karegeya yaragiye ngabo ba Major Dr Rudasingwa baragiye abandi barapfuye barabishe abandi barafunzwe abandi babasezereye mu buryo bugayitse wabize ukavuga ngo wowe ngo yenda ngo uzaba igitangaza harya warebye huvuye ukarebuka vuga uti giye kanaka mu rushiki ndi igiki gishobora gutuma ngiye yenda mfite ubwo budahangarwa imbere ya Paul Kagame ibyo nibyo Kagame rashaka kugira ngo abereke akomeze ababwire ati utazashobora gukora ibintu nk'ibyo binifuza dore uko zamera nka rusagara zamera kanaka zari kigarasha noneho wowe nturebe ngo uvuge uti harije ngiye abandi mbarushiki ko ubundi ubitekereje ikintu abagitekereza Kagame nanubwo abagiharira uyu munsi ni mwebwe mukomeje kumwemeka mukore nk'ibyo abandi bakoze vana mu akawe karenge cyangwa se urebe utekereze neza ubwo iti nkeneye gukora iki kugira ngo nange ntazaba ejo ntazaba ndaya amateka reka rero ikiganiro cyose kigiye kugisoza hari uwitwa Maina Kiai ni umunyakenya wigeze kujya ukuriye urwego rwa ubwisanzure no bw'abantu muri ONU yagiye mu Rwanda bashaka kumuha ruswa ngo kugira ngo avuge ko bafite ubwisanzure arabyanga atangaza recommendation yasubiye mu Rwanda muri iyi minsi akaba yanababwiye ati mugerageze mwihutishe iburenganzira bwa muntu nk'uko mwihutisha ubukungu turabyemereka twemeranye yuko mwihutisha ubukungu ariko si uburenganzira bwa muntu ububasha ko mufite kuki mudashobora kubwihutisha ibyo rero ni mu byo yabasabye ari mu Rwanda ibindi twababwira yenda tuzakomeza kubakurikiranira amakuru avugwa mu Rwanda kuri icyo kintu ikindi twagomba kubabwira uyu munsi tutavuzeho ni abacuruzi ngo bafite bariho batabaza kubera igihombo baterwa n'ibibazo bya leta ndumva ibi tuzabigarukaho mu gihe kiri imbere ariko hari ibintu byinshi cyane twagombye kuba twaganiriye ariko tutashoboye kuvuga kubera umwanya wabaye mukeye reka dusoze ikiganiro cyacu mbere yuko tugisoza ariko hari amakuru twari tubonye aho bavuga ko abarundi ngo n'abanyarwanda ariho biga ngo kubijyanye na bariho biga ngo kubijyanye na ziriya n'iriya mirambo yabonetse mu mazi ubwo nabyo tuzababwira uko ibintu byifashe ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka tugihagarikira ahangaha kandi ngenda mbe mbashyiriyeho akaririmbo mugendewe niba hari abantu banyandikiye bambwira ibintu bifuza ko twari kuvugaho mbere yuko dusoza ikiganiro munyihanganire nta muntu ndi buhe ijambo kuri uyu mugoroba ko dusigaranye iminota itanu yonyine reka turebe niba hari hari amakuru mashyashya yaba abonetse mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu
ritahuka ijwi ry'Urunyarwanda. Nshimire rero abo twari kumwe kuri uyu mugoroba. Nta makuru mashyashya dufite uretse gukonfirma ko Kagame yagiye kubonana n'abasirikare bakuru, abasirikare ku rwego rwa generali ndetse n'abasirikare bakuru bo ku gisirikare cy'u Rwanda uyu munsi ku mugoroba. Akaba ari amakuru atarandikwa na buri na kinyamakuru na kimwe mu Rwanda kirabyandika. Nshimire rero uyu muntu wadushasangije iyi nkuru, kandi tubonereho no gukangurira Abanyarwanda ibiganiro byaradutahuka byo mu gihe kizaza. Uko bimeze rero, ejo hari isomwa ry'urubanza rwa Jeanne Kayumba Nyamwasa, hakaba hari n'isomwa ry'urubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi kuwa gatanu w'iki cyumweru. Urubanza twari twizera ko nta kintu gishyashya cyo kurutangazamo, uretse nyine ko ari rwarangiye gusomwa, rwarangiye gukorwa, ni ukugira gusa ngo bakore baringa yo kuvuga ngo inkiko zaje no gupfusha amafaranga ya leta ubusa nta kindi. Ubwo ibindi nabyo tuzakomeza kubakurikiranira, ariko ikintu cy'ibi bintu bya General Kagame ukomeza kujya mu ngabo nawe ni ibintu bikomeza kutwibutsa ko iyo ari leta ya gisirikari atari leta yatowe n'abaturage nk'uko bavuga ngo ni leta iri demokratike. Ibyo nabyo tuzakomeza kubigarukaho mu gihe kizaza. Radio rero yacu igiye guhagarika ibiganiro byacu kuri uyu mugoroba, tukazakomeza ubutaha. Aho nibaza ko Serge ejo azaza kutubwira uko byari byifashe mu rubanza rwo General Kayumba Nyamwasa ruzarangira ejo n'ejo bundi. Murara haryana rero, mwari kumwe na Jean Paul bateguye ikiganiro cy'uyu munsi. Nkuko nababwiye, hari byinshi dushobora kuvuga ngo tubirangize mu munsi umwe, cyane cyane ko hari byinshi bigiho biberamo hari cya gihugu, ariko tuzabigarukaho ubutaha. Mugire ijoro ryiza.